Habaru Yesu dum Matiw windi. Matiw surawol arandewol. De en goni inde mama en Yesu Almasihu lenyol Dawda. Dawda lenyol Ibrahim. Ibrahim danyi Ishiyaku, den Ishiyaku danyi Yakubu, den Yakubu danyi Yahuda isakirabe mako. Yahuda danyi Feresa e Jera, maduzo Jera woni Tamar. Feresa danyi Heseruna, Heseruna danyi Aram, Aram danyi Aminadab, Aminadab danyi Nashon, Nashon danyi Salmon, Salmon danyi Boaja, maduzo Boaja woni Rahab, Boaja danyi Obida, maduzo Obida woni Ruth, Obida danyi Jesse, Jesse danyi Dawda Lamido. Dawda Lamido danyi Suleimanu, maduzo Suleimanu woni Debbo Uriya denno. Suleimanu danyi Rehoboam. Rehoboam danyi Abija. Abija danyi Asa. Asa danyi Jehoshaphat. Jehoshaphat danyi Joram. Joram danyi Ajariya. Ajariya danyi Jotama. Jotama danyi Ahaz. Ahaz danyi Hezekiah. Hezekiah danyi Manase. Manase danyi Amon. Amon danyi Josiah. Josiah danyi Jekoniya. Esakirabe makko worbe sharal ko yahudan ko en nanga njara leedi babila gada du yaribe leedi babila Jekoniya danyi Shealtiel Shealtiel danyi Jarubabel Jarubabel danyi Abihudu Abihudu danyi Eliakim Eliakim danyi Ajoro Ajoro danyi Jadok Jadok danyi Akim Akim danyi Aliyudu Aliyudu danyi Eleajar, Eleajar danyi Matana, Matana danyi Yakubu, Yakubu danyi Yusufu, Gorko Mariama, Mariama danyi Yesu bi etedo Almasihu. Ewodi mama en sappo enayo diga jamanu Ibrahim yaki jamanu Dawda. Ewodi mama en sappo enayo daga jamanu Dawda yaki sharengel Yahudanko en jara mashungaku to Lady Babila. Ewodi mama en sappo enayo diga sharengel Yahudanko en jara mashungaku to Lady Babila yaki daingol Almasihu. Rano Yesu Almasihu danyira maduujo makko Mariama wadi alkawal tegal e Yusufu amma ko be ngada tegal se o tawra redu diga to ruhu Alla nde Yusufu o neddo adilijo o yida o semtinamo e njairi o darwi o yofamo e suude amma sharel ngel o nyumata do majjum malaikaajo jomira wangani mo der koydol wi imo Yusuf bi Dawda ta hulute uki Mariama gam bingel ngel o sawi diga to ruhu Alla ngel iwoyi o danya biddo gorko den anoddaymo Yesu gam o hisna yimbe makko daga hakke mabbe fufi dun du wadi gan dun hebbina ko jomira wi'i diga hunduko annabijo o wi'i raddun surbaajo mo anda gorko danya biddo gorko den dun nodday inde makko Immanuel ma'ana Immanuel woni Alla e wondi e meden de Yusufu ummi diga dengongol sey wadi ko malaikaajo jomira o wi'imo o ta'i Mariama amma o andamo na ki gada o danyi biddo makko den Yusufu noddi biddo o Yesu Matiw surawol didabol gada Yesu danyama e gariri baita lami der leydi Yahudia der sharengel Herodus lamoto wobbe andambe kobde de gafuna be ngari Urshalima e be jama toy on don danyaado lami do Yahudan ko en gam min gi'i hodere makko daga funa min gari min mauni namo de Herodus lami do nani non o wanni kanko e yimbe Urshalima dubbe se o noddi mawbe ardibe dina e modibbe attawra o yamibe toy Almasihu danyete be bi'imo der gariri baita lami der leydi Yahudia gamra ko annabijo windi amma an garir baita lami gongel der leydi Yahuda an agariel godungel teddungal der leydi din gandi gander mada goddo lami do iwoita kanko wartata gaina ko yimbe an Israilan ko en sey Herodus noddi ben don andambe kode e suude o yami be sharengel be gi'i hodere den be bi'i moka. Sey o lili be baita laami o wi'i, njahe ɗaɓɓiton ɓingel ngel boɗɗum, to on gi'iingel, ngaron bi'on yanka gam min ma mi yaha mi mawnina ngel. Nde ɓe nani ko laamiiɗo o wi'i, sey ɓe nangi laawol. Nde ɓe ngi'i hoodere nden, ɓe nani belɗum naa seɗɗa. Hoodere nden ardiiɓe naakinde dari dow to ɓingel ngel woni. Nde ɓe natti wuro ngon, ɓe tawi ɓingel ngel e Mariyama madujo maggel. Ɓe ndishiiɓe mawnini ngel, nden ɓe pitti dongle maɓɓe, ɓe kokkingel shahu jinaari e urde welnde bi'eteende frankincense e nebbam urojam bi'eteeɗam mur. Nde Allah haɗiiɓe nder koyɗol to ɓe sho'o to Hirudus, sey ɓe tokki laawol feere ɓe sho'i leydi maɓɓe. Gaɗa andamɓe koode ɓen dilli, sey malaa'ikaajo joomiraw wangani Yusufu nder koyɗol, wi'imo: umma kocca ɓingel ngel e madujo maagel, ndogga njaha leydi Masar, njooɗe ton naa mi wi'i on ngarton, ngam Hirudus e yiɗi ɗaɓɓita ɓingel ngel ngam o wara ngel. Yusufu ummi hocci ɓingel ngel e madujo maggel shaka jemma, o dilli leydi Masar. Ton ɓe njooɗinaaki Hirudus maayi. Non waɗi ngam ɗum hebbina ko joomiraw wi'i daga hunduko annabiijo makko, wiiki: daga leydi Masar mi noddi ɓiɗɗo am. Nde Hirudus faami andamɓe koode ɓen ƴoyriimo, sey ɓernde makko metti naa seɗɗa. O wi'i ɗum wara ɓikkoye pamaroye fuu ngoroy, ngoodukoye duuɓi ɗiɗi yaaki ley, ngonkoye nder gariyel Baitalaami e haade gariyel ngel. O waɗu non ngam andamɓe koode ɓen mbi'imo, arande hoodere nden wanganiiɓe duuɓi ɗiɗi ƴaɓɓiiɗi. Non hebbini ko Allah wi'i daga hunduko annabi Irimiya, wiiki: ɗum nani hononde nder gariiri Raama, bojji nawɗi, ɗum rahiila woyanta ɓiɓɓe makko. O wanyi o waltinane ɓernde ngam ɓiɓɓe makko maayi. Gaɗa Hirudus maayi, sey malaa'ikaajo joomiraw wangani Yusufu nder koyɗol e Masar, wi'i: umma kocca ɓingel ngel e madujo maggel, sho'oɗa leydi Israa'iila, ngam ɓen ɗon ɗaɓɓutuɓe mbara ɓingel ngel ɓe maayi. Sey Yusufu ummi hocci ɓingel ngel e madujo maggel, ɓe sho'i leydi Israa'iila. Amma nde o nani Arkilayus roni jooɗorgal laamu nyaako muɗum Hirudus e mo laamo leydi Yahudiya, sey o huliyaaki ton. Amma nde ɗum wagginimo nder koyɗol, sey o so'i o yahi leydi Galili. O yahi o jooɗi nder wondi gariiri bi'eteendi Najarat, ngam ɗum hebbina ko Allah wi'i diga kunduɗe annabo en, wiiki: ɗum noddaymo najarankeejo. Matiyu suurawol tataɓol. Gaɗa duuɓi ɗuɗɗi yaha yagaɗoo baptisma yahi nder ladde Yahudiya, e mo wa'ajina e mo wi'a: tuube, ngam laamu Allah ɓadake. On ɗon kanko woni mo annabi Ishaya meti dow makko wi'i: goɗɗo e nodda nder ladde e wi'a, mo'inee ɗatal joomiraw, portee laawol ngam garol makko. Yahaya e ɓorni kolte ɗe ɗum waɗiri leeɓe ngeelooba, e mo taadi taadorde laral. Nyamdu makko woni baabeeji e njumri. Sey yimɓe ɗuɓɓe diga gariiri Urushalima e leydi Yahudiya fuu, e gariije ɗe haade shaangol Urdun, ɓe ngaɗi ka yaaki to makko. E ɓe mbi'a fuu ko wooɗa ɗum ɓe ngaɗi, e mo waɗana ɓe baptisma nder shaangol Urdun. Amma nde Yahaya yi'i faari sanko'en e saadu sanko'en ɗuɓɓe ngari ngam o waɗana ɓe baptisma, o wi'i ɓe: onon ɓiɓɓe boole, moye wi'i on doggon bone garayɗum? Ngaɗe ko hollata on ali hakkeeji mooɗon? To on nyumu on mbi'ay nder ɓerɗe mooɗon, minon min ɓiɓɓe annabi Ibrahim, ngam emi wi'a on, Allah waaway ummi nanki annabi Ibrahim ɓiɓɓe diga nder kaaƴe ɗe'e. Ko jooni fe'irde ƴettaama ngam fe'a leɗɗe diga ɗaɗi maaje, lekki huukirimata ɓikkoy mbotkoy, ɗum fe'aaki, ɗum faɗɗaki nder hiite. Min emi waɗirana on baptisma e ndiyan ngam holluki on tuubi, amma ɓurɗoyam mangu e wara gaɗa an. Mi fotaayi mi jogoo paɗe makko, o waɗiranay on baptisma e ruuhu Allah e hiite, e mo jogii besirɗum gawri makko ngam sennduki gawri e nyaande. O hawritay gawri ndin, o waɗani nder resirde gawri makko, amma o wula nyaande nden nder hiite nge waatata. Esare ngel Yesu waroy diga leydi Galili. O yahi shangol Urdun to yahaya gan yahaya wadana mo baptisma. Amma yahaya yidi wanya wadanki mo baptisma e wi'a. E haani ngadana yam baptisma. Amma awari to an. Amma Yesu no ti wi'i. Aludu warta non joni. Gan non haani kebbiniren ko Alla yidi ngaden. Nden yahaya jabi. Nde du wadani Yesu baptisma. E mo wurto nder ndiyan dan sey don e don do mabbiti o yi ruhu Alla e jippoyo do makko e bandu bo fondu sey hononde jiwoy diga do wi'i o woni biddo am mo ngidumi e mi nana beldum makko. Matthew surawol nayabol. Sey ruhu Alla yari Yesu nder ladde gan sheydan fondamo. Gada Yesu wadi balde arba in esumo jemma enyalauma welo nangimo. Sey sheydan wari wi'imo. To an woni biddo Alla. Wi'ude e kaaje ngarta burodi. Yesu noti wi'imo. Ayare wi'i. Na e nyamdu tan neddo marorto. Sey ni e konde wolde garoende diga to Alla. Sey sheydan yarimo Urshalima. Gariri shenindi. Darni mo tondo hore wuro sheningo wi'imo. To an woni biddo Alla diwde gado gan ayare wi'i. Alla wi'ay malaika e mudum balluma boddum be tabbete nder juude mabbe gan to nauna koyde mada do haire. Yesu wi'imo don ma ayare wi'i ta fondu Alla jomirawo mada. Sheydan fuditi yari mo do wonde hoshere tonde. Holli mo leede duniyar hu e jawdi maaje. O wi'imo dum fumi hokkete dum ta dishaki amauni niya. Sey Yesu wi'imo umma daga do an sheydan ayare wi'i maunin Alla jomirawo mada kanko tan mauninta. Sey sheydan alimo malaika en gari ballimo. To nde Yesu nani dum mabbi yahaya nder suudu shural o so'i leydi Galili. O ali gariri Najarat, o yahi o jodi gariri Kafarnahum, gondi hade mbela, nder ledi Jabaluna, e Naftali. O wadi inong, gandung hebbina ko Alla wi'i, daga hundu ko annabi Ishaya wiki. Ledi Jabaluna, e ledi Naftali, ono lede gonde do lawol hade mbela, fongo shangol Urdum, nder ledi Galili ndi yimpe na Yahudanko en. Yimpe jodi bender nyure, bengi i jaingol mangol ndem bendon jodi be der leedi di dowdi mayde jaingol wurto yake yayni do mabbe. Diga sharengel Yesu fuddi wa ajinki e wi'a tuube gallamu Alla wari haade modon. Yesu e ya haade bela Galili o yi sakiraabe dido Siman bi'eteedo Biturus e minyiraw makko Andiraus e be ngada nangirdu liddi mabbe der ndiyam gam be nangobe liddi. Sey Yesu wi'ibe tokkeyam mi wartiray on gaddaybe yimbe to an don e don be ali nangirdu liddi mabbe be tokkimo. Nde o beydi Yesu sedda sey o yi wobbe sakiraabe dido Yakubu e minyiraw muudu Yahaya bibbe Jabadi e be der komiwal e nyaako mabbe Jabadi e be mo'ina nangirdu liddi mabbe. Sey Yesu noddibe don e don be ali komiwal ngal e nyaako mabbe on be tokki Yesu. Yesu yahi koto e nder leydi Galili e mo ekkitina nder shuudi do'aare mabbe e mo wa'ajina habaru beldum do laamu Alla. Nden e mo yamditina ko iri dume nyawu e shiya njamu nder yimbe. Habaru makko sankiti koto e nder leydi Siriya. Yimbe gaddani mo huu nyawbe piidoobe e nyawuji fere fere e piidoobe e nawdum balli e godube ginni e godube patde e jaraabe o yamditinibe. Yimbe dubbe tokki Yesu iwoybe leydi Galili e leydi Decapolis e Urshalima e leydi Yahudia e fongo shangol Urdum. Matthew surawol jawabol. Nde Yesu yi yimbe dubbe ngari sey o yanti jolde o jodi tokkube mo ngari to makko. Sey o fuddi ekkitinkibe o wi'i be barkidinaabe gadube fu kammunde do Alla gan kambe jey laamu Alla. be barkidinaabe yimbe woyobe gan dum waltina berde mabbe be barkidinaabe leinobe ko'e gan kambe donata duniyaru be barkidinaabe nanobe welo e donka waduki adilaku gan be karnetebe be barkidinaabe jurminanobe yimbe gan kambe madu yurminanaibe be barkidinaabe be berde labde gan be gi'a Alla be barkidinaabe shiryotirobe yimbe gan dun noddiraibe bibbe Alla be barkidinaabe torretebe gan waduki adilaku gan kambe jey laamu Alla on barkidinaabe to yimbe kudi on torri on pewani on bi'i halaji kalludi fere fere do modon gan an nane beldum belbelte gan barka modon dun duddum e do gan nombe gadanno annabo en arande en onon goni lamdan duniyaru amma to beldum majjan ittake ko wartirta beldum majjan wala ko dan nafata kadin sey ni dar rufe yimbe jaabadan onon goni jaygol duniyaru gariri gondi do yolde ndi suudataako wala gadanay do fitilaru hite hippa tummude do mayru sey ni o resandu do danki ndu yeynano ko moy gondo der wurongo non onon ma ale jaygol modo yeynano yimbe gam be ngi'a kuude modon bodde be mawnina nyaako modon modo to on kammo mi waroyi gam mi wartira attawra ko defte annabo en mere mi waroyi na gam mi wartira dum mere amma gam mi hebbina dum e mi wi'a on gonga ha dow e leere a wala bindel go'o ko tobbel go'el ittetengel der attawra na kongele bindel der attawra hebbinama gam non ko moye yewi go'o der ko ko buri famduki der ko Alla wi dum wada den o ekkitini wobbe gada non dum noddaimo burdo famduki der laamu Alla amma ko moye wadi ko Alla wi dum wada den o ekkitini wobbe gada non dum noddaimo mawdo der laamu Alla e mi wi'a on to adilaku modon burayi dum modibbe attawra e farisanko en on nattata laamu Alla ko sedda on nani dum wi'i yimbe denno ta wadu war hore den ko moye wadi war hore o kiteteedo amma e mi wi'a on ko moye mon nani goddo Alla hitotomo kadin ko moye hudi goddo ardibe hitotomo den ko moye wi'i goddo amerejo e modo lawol nattuki wuro hite gam non ta wari hokkuki dokkal gan Alla to sakkirde ta siftori bandiraw maada e mon namma alu dokkal maada Yesu sakkirde den arande yaw shiryo tira e bandiraw maada on den garta kokka dokkal maada to goddo wullo yakema sharengel gondon do datal yaaki Yesu laamu siryotir e makko jawdum to nanon o yarete Yesu gado kiita gado kiita waduma der juude taadibe dum mabbuma der suudu shural e mi wi'a on gonga a wurtata ko na a yobi fu shede de dum tokkatama ko aniniel horatako on nani dum wi'i ta wadu jenu amma min e mi wi'a on ko mo yarari debbo darde suuno yaadike waadi jenu e makko der bernde to hitere maada de nyaamo e waduma ngada hakke ittunde paddande dum burani mandulla jokkode go'o der jokkode bandu maada e do dum hubina fu bandu maada der wuro hite to jungo maada nyaamo e waduma ngada hakke ittungo paddango dum burani mandulla jokkode go'o der jokkode bandu maada e do fu bandu maada natta der wuro hite kadin dum wi'i ko moye yofi debbo mudum sey hokkamo derol warki tegal amma min e mi wi'a on ko moye yofi debbo mudum to na jenu o wadi to o wadi mo waduki jenu to o wadi wongal tegal den ko moye te'i jofaado wadi jenu on nani dum wi'i yimbe denno ta huna do fewre amma hebbin alkawal gal gadanda jomirawo amma e mi wi'a on to on kuno ko sedda to on kunoro do gan to woni to Alla jodoto den to on kunoro duniyaru gan do woni to Alla resata koyde mudum den to on kunoro Urshalima ngam kairi woni gariri laamiɗo mawɗo. To on kunoro gasa ko'e moɗon ngam on mbawata wartirki laasol go'ol danewol ko ɓalewol. Al'e moɗon warta e, nden a'a moɗon warta a'a. Fuu ko ƴaɓɓi ɗum diga to sheyɗan ɗum ƴiwoyi. On nani ɗum wi'i hitere ngam hitere, nden nyiinde ngam nyiinde. Amma emi wi'a on, to goɗɗo waɗani on goɗɗum kalluɗum, to on ngaato, to goɗɗo fiima to wolo nyaamo, waylitanmo wo'oto ngon ma. To goɗɗo yaariima yeeso laamu ngam jaɓanma toggoore, hokkumo fuu e shuddaari maaɗa. To goɗɗo waɗiima ngaɗa yaadu mil go'o, yaadu e makko mil ɗiɗi. Toriiɗoma goɗɗum fuu hokkumo. To goɗɗo ƴamiima nyamaande taa haɗumo. On nani ɗum wi'i, yiɗu bandirawo maaɗa, wanyu ganyo maaɗa. Amma emi wi'a on, ngiɗe ganyoɓe moɗon, ngaɗane torrooɓe on do'aare, ngam ngarton ɓiɓɓe nyaako mo dow, ngam emo waɗa naange maako yeyno dow yimɓe kalluɓe e yimɓe gaɗoɓe ko wooɗi, nden emo waɗa ndiyan toɓa dow aadili'en e ɓe ngala aadilaaku. To yiɗuɓe on tangiɗɗon, ɗume barka keɓoton? Ko jaɓoɓe sheede leydi ma e ngiɗi yiɗuɓe ɓe? To bandiraaɓe moɗon tan kownoton, ɗume ngaɗoton ɓurɗum ɗum woɓɓe ngaɗata? Yimɓe na yahudanko'en na e ngaɗa non? Ngam non, ngarte keewuɓe no nyaako moɗon mo dow o kewɗo. Matiw, suurawol joweego ool. Paame to ngaɗon kuuɗe aadilaaku moɗon yeeso yimɓe ngam ɓe ngi'a. Ngam to on ngaɗi non, on keɓata mbar jaari to nyaako moɗon mo dow. Ngam non, taa hokkay ɓe ngalana shahu, taa andinka koo moyno munaafuki'en ngaɗata nder cuuɗi do'aare e dow ɗatal ngam yimɓe ngi'a. Mantaɓe, emi wi'a on goonga, ɓe njaadike ɓe keɓi mbar jaari maɓɓe. Amma taa hokkay mo walana shahu, taa jaɓu jungo nano maaɗa anda ko jungo nyaamo maaɗa waɗata. Hokku shahu maaɗa e suuɗe, nden nyaako maaɗa mo dow anduɗo koo ɗume gaɗa ɗum e suuɗe, o hokkete mbar jaari. To on ngaɗay do'aare, to on ngaɗuno munaafuki'en ngaɗata, ngam eɓe ngiɗi waɗuki do'aare e ɓe ndari nder cuuɗi do'aare e dow to ɗate kawri, ngam koo moye yi'aɓe. Emi wi'a on goonga, ɓe njaadike ɓe keɓi mbar jaari maɓɓe. Amma taa waɗay do'aare, nattu suudu maaɗa maɓɓa dammugal, toroɗa nyaako maaɗa mo dow, mo yi'ataake, nden kanko gi'oo ko waɗete e suuɗe o hokkete mbar jaari. To on ngaɗa do'aare, to on metu haalaaji meere no yimɓe ɓe annda Allah ngaɗata, e ɓe nyuma Allahji maɓɓe nanay ko ɓe mbi'i ngam ɓe kuutiri boliiɗe ɗuɗɗe. To on ngaɗu no ɓe ngaɗata ngam nyaako moɗon mo dow e anndi ko ngiɗɗon ko toroɗon mo. Raano ngaɗirton do'aare, yaa Allah nyaako amin mo dow, innde maaɗa seniinde mawnine, laamu maaɗa wara, ko ngiɗɗa waɗe nder duuniyaaru no ɗum waɗirte e dow. Hokkumin ko min nyaamata hannde, yaafanamin hakkeeji amin no min jaaforanto gaɗanɓe min ko wooɗa, taa anu min njaha to min ngaɗata hakke, amma hisnumin daga kalluɗo. Ngam to on jaafanake gaɗanɓe on ko wooɗa, nyaako moɗon mo dow ma yaafanto on, amma to on jaafanaaki'ɓe kanko ma o yaafantaako on hakke moɗon. To on cuumi, to on bonnu geese moɗon no munaafuki'en ngaɗata, ngam kamɓe ɓe bonna geese maɓɓe ngam eɓe kolla yimɓe ɓe cuumi. Emi wi'a on goonga, ɓe njaadike ɓe keɓi mbar jaari maɓɓe. Amma taa suumi, sulma moytana hoore maaɗa nebban. Taa waɗi non, wala andayɗo a suumi sey ni nyaako maaɗa mo dow mo yi'ataake, nden kanko gi'oo ko waɗete e suuɗe o hokkete mbar jaari. To on desan ko'e moɗon jawdi e duuniyaaru, to mooƴu wonnatandi ko ndi nyola ko wiiɓe pusata natta ngujjandi. Amma ndesane ko'e moɗon jawdi ton dow, to mooƴu wonnatandi ko ndi nyola to wiiɓe mbawata pusa natta ngujjandi, ngam to njawdi maaɗa woni ton ɓernde maaɗa ma so'oto. Gite ngoni fitilaaru ɓandu, to gite maaɗa e njamɗi ɓandu maaɗa fuu heewa e jayngol. Amma to gite maaɗa njamɗa bandu maada fu hewa e nyure. To jayengol gongol der bandu maada du nyure. Nyure nde warta e balere na setta. Wala bawai do jagga na ki jomu uro en dido. Ko o wanya go oto o ida go oto. Ko o maunina go oto o yawana go oto. Non onom ma, ombawata jagga na ki alla e jagga na ki njaudi sharel go'o. Ngam non eme wia on, to on gannu do jonde modon. Wato do ko nyamoton, ko ko njaroton, ko ko borno todon. Na yonki buri nyamdu, den na bandu buri kolte. Ndare sholli, di awata di pe ata, di ngala to di mdesata nyamdu. Fu eno nyako modon modo, e nyamna di, na on buri sholli daraja. Moyen der modon to wanni wawata beydanki hore mudum sharel sedda der balde mudum to gandume gannoton do ko borno todon ndare pindi ladde no maunirta ndi huwata ndi sanyata kolte fu enon emi wi'a on annabi Suleiman fu e risku mudum meeday mo itinaaki bo pindi wo oyrindi to alla e mo itinira pindi ladde ni hi hande endi don jango ndi wule hakko onon o buray non bornu ki on onon koli be mo sedda ngam non to on gannu mbi on ko nyameten ko ko njareten ko ko borno toden gan iri dun don yimbe be anda alla dabbitata nyaako modon mo do e andi on gidi fufi dun amma arande dabbite laamu alla e adila ku makko den dum beydanay on fufi dun ngam non to on gannu e jango gan jango e wodi wannare mudum ko nde nyalde e wodi wannare mayre kejaynde de Matthew surawol joweedi dabol to on kito wobbe gan to dum hito on gam nonno kitori don wobbe onon ma non dum hitoranto on den e pondirgel gel pondirdon e maggel dum fondiranta on gandume darata genel gongel der hitere bandiraw maada amma a wannay e legga wonga der hitere maada no wadata bi'a bandiraw maada almi ittamma genel der hitere maada dembo e wodi legga der hitere maada an munafukijo artu ittuki legga wonga der hitere maada dengi a boddum kebano ittira genel gongel der hitere bandiraw maada to on kokku kutiji goddum shenidum to on gadi non di ngayli toto di shishita on to on kubano aladeji luulu to on gadi non di jaabay dun tan tore dun hokkay on dabbite on kebay shilmine dun mabbitanay on dammugal gan ko moy torido dun hokkaymo dabbutudo bo hebay den ko moy shilminido dun mabbitanay mo dammugal moy der modon to biddo mudun tora kemo burodi o hokkamo haire ko boto o tora kemo lingu o hokkamo bodi to onon kallube on andino kokkirton bibbe modon fi boddum hakko nyaako modon mo do o buray non hokkuki tori be mo fi boddum fu ko giddo wobbe gadana on onon ma gadanebe non gan kanju woni ko attawra e defte annabo en bi'i nattire dammugal biddingal gan dammugal jaraingal halkere ngal jaajungal dengal sada tokkuki nattirobe ngal e duudi amma dammugal jaraingal yonkikire ata ngal biddingal don ma datal jaraingal yonkikire ata e ngal sadi tokkuki yimbe sedda tokkatangal paamane annabo en fewre garaybe to modon der nandi bali amma der berde mabbe e be nandi e shafali kalludi on andi tiraybe kuude mabbe dun hebata bikkoy ina boje to giehi ko ibbe diga to koraje nomma ko kie lekki botki e kirima bikkoy botkoy lekki ki woda bo e kirima bikkoy koy boda lekki bokki rimata bikkoy koy boda nomma lekki ki woda rimata bikkoy botkoy fu lekki ki rimata bikkoy botkoy dun fe aiki dun faddaki der hite gan non on andi tiraybe kuude kallude de be gadata na huubi ay doyam modibbo modibbo nattata laamu alla seyni gadudo ko nyaako am mo dow yidi e nyalnde jango yimbe dubbe bi ayyam modibbo modibbo namin ga'a jini nder inde maɗa, namin burtini ginni nder inde maɗa, namin gaɗi kaiɗi ni ɗum ɗuɗɗum nder inde maɗa, amma mi wi'ayɓe, mi anda on, shendire e am, onon kalluɓe, gam non neɗɗo fu nanɗo ɗe e boliɗe am waɗi ko mbimi, e nandi e neɗɗo goduɗo faamu, mahuɗo wuro muɗum dow tafare. Nde ndiyam waɗi shanɗi kewi hendu ummoye fi wuro ngon, amma ngo yanayi gam ngo mahama dow tafare. Amma ko moye nanɗo boliɗe am waɗayi ko mbimi, e nandi e neɗɗo mo wala hakkilo, mahuɗo wuro muɗum dow njarendi. Nde ndiyam waɗi shanɗi kewi hendu ummoye fi wuro ngon, sai ngo yani ngo sankitingo fu. Nde Yesu yottini ko wi'ata yimɓe hawrutuɓe kayɗini e ekkitinol makko, gam o ekkitinayɓe no modiɓɓe attawra ekkitinirta, amma o ekkitiniɓe e bawɗe. Matiw surawol jowetataɓol. Nde Yesu jippoyi diga dow hoccere nden, yimɓe ɗuɓɓe tokkimo, sey goɗɗo goduɗo nyawu nyamoju laral wari dicci Yeso makko wi'i, modibbo, ta jaɓi, a wawai jamɗitinayam. Sey Yesu forti jungo muɗum memimo wi'i, mi jaɓi, yamɗutu, ɗon e ɗon nyawu ɗum alimo, o yamɗiti. Sey Yesu wi'imo, faamu, ta wi'uka ko moye, amma yahu kolla hore maɗa to ardiɗo diina, nden kokka shakkiri no Musa wi'i ɗum waɗa gal laɓol maɗa. Waɗu non gam tabbitinanki yimɓe a yamɗiti. Nde Yesu natti gariri Kafarnahum, sey goɗɗo mawɗo soji en Roma wari to makko e toromo wi'i, modibbo, maccuɗo an e fukki e wuro o jaraɗo, e mo fiida e nawɗum kalluɗum. Yesu wi'imo, mi yahay mi yamɗitinamo. Sey mawɗo soji en on noti wi'i, modibbo, mi fotayi natta wuro an, amma metu tan maccuɗo an yamɗitay. Gam min e hore allay laamu woɓɓe soji en gommi, min ma emi laamo soji en. To mi wi'i o dillu, o dillay. To mi wi'i on ton woroy, o waray. To bo mi wi'i maccuɗo an waɗu ɗum, o waɗay ɗum. Nde Yesu nani non, hayɗini wi'i kawrutuɓe e tokkimo, emi wi'a on gonga, ko nder Isra'ila mi heɓayi koliɗoyam ɓernde go'o bo'o. Emi wi'a on, yimɓe na yahudanko en ɗuɓɓe ngaray diga huuna e hirna, ɓe njoɗo ɓe nyama nyamdu humtoye annabi Ibrahim e Ishayaku e Yakubu nder laamu Allah. Hanuɓe ngarta yimɓe Allah, amma ɓe nganyi. Ɗum faɗɗayɓe nder nyiwre ɓalere, ɗon ɓe mboyata ɓe nyerƴindira nyiƴe. Sey Yesu wi'i mawɗo soji e Roma on, yahu gam a holake Allah, maccuɗo maɗa yamɗitay. Ɗon e ɗon maccuɗo sojijo o yamɗiti. Nde Yesu yahi wuro Biturus, yi esirawo Biturus debbo e fukki jonte kalluɗe torramo, o memi jungo makko, jonte ɗen jofi debbo on, o ummi, o fuɗɗi waddankimo nyamdu. Nde futuro waɗi, yimɓe gaddani Yesu goduɓe ginni ɗuɓɓe, o metaniɗi wolde go'o ɗi mburti, o yamɗitini huuɓe jamɗa. Non waɗi gam ɗum hebbina ko Allah wi'i daga hunduko annabi Ishaya wiiki, o itti nyawuji meɗen, o yamɗitini en. Nde Yesu yi'i yimɓe ɗuɓɓe e pilimo, o wi'i tokkuɓe mo, en kulu fongo mbela. Sey goɗɗo modibbo attawra wari to makko wi'imo, modibbo, mi tokkete to njahata fu. Yesu wi'imo, dilaji e ngodi gayɗe, sholli e ngodi shaɓɓe, amma ɓi neɗɗo wala to fukkoto. Goɗɗo nder tokkuɓe mo wi'imo, modibbo, almi yaha mi uwoya nyako an taw. Amma Yesu wi'imo, tokkam, alu mayɓe uwa mayɓe mu'en. Yesu natti komiwal, tokkuɓe mo ma tokkimo, sey hendu shembindu ummoyi dow mbela ngan. Geloɗi ndiyam fuɗɗi fiiki komiwal ngal, ndiyam natti nder magal, hanaki ngal ɓadi heewa ndiyam. Amma Yesu e nder maggal e ɗaani, sey tokkuɓe mo ɓaddi pindinimo, ɓe mbi'i, modibbo,
hisnu en kalkai sai o wiibe gandume kultordon onon koli be an sedda sai o ummi o habani hendundu e gelodi ndiyan din sai kodume deiti ko moy haydini wi'i o dun iri moy neddo ha keni e gelodi ndiyan e gada ko o wi'i nde yesu yotti fongo bela der leydi garasin ko en sai wobbe worbe dido tabbimo godube ginni jodo tobe to genale be garti ko hulni na sedda ha ma wala bawaydo tokkira lawon goldon don e don be gulli e be bi'a
ko wannuma e amin biddo alla awari gan torramin ko sharel wada
haade don e wodi ornde aladeji duddi e ndura ginni din tori yesu bi'i
tariwi min alumin min natto e onde aladeji dinni
sai o wi'idi ndille sai di burti di natto e aladeji din sai ornde den fuu nyaari jippoy diga do yolnde den yani der bela ndiyan nyaamidi waynaabe aladeji din doggi jahi der gariri mbi oy koodume ko wadi don maabe mbi ko hebi godube ginni din sai yimbe gariri din dubbe burtoyi tabbi yesu nde be ngi'imo be torimo o alanabe leydi mabbe Matthew surawol joyenayabol sai yesu natti komiwal huuli so'i gariri mudum sai wobbe gaddanimo goddo jaraado dow daago nde yesu yi holare mabbe o wi'i jaraado on tawannu higo am a yafanama hakkeji maada nde wobbe modibbe attawara nanino be puddi metitaaki hakkunde mabbe e be bi'a o neddo fottidini hore makko e alla ka halaka kalluka amma yesu fami ko wonder berde mabbe sai o wi'ibe gan dume nyumoto nyumo kallungo der bernde modon ko buri hoyki du wi'a a yafanama hakke maada ko du wi'a umma yaabu amma emi yidi andon bi neddo e wodi laamu der duniyaru yafo hakke sai o wi'i jaraado on umma kosha daago maada ko ta wuro sai jaraado on ummi hoti wuro nde kawrutube don giino be kuli be manti alla kokkudo yimbe iride e bawde yesu e alla wi gere den sai i goddo jabo shede leydi bi eteedo Matthew e jodi to dun jabata shede leydi sai yesu wi imo tokkam sai Matthew ummi tokkimo gada don yesu yahi wuro Matthew jodi e nyama hirande sai jabobe shede leydi e gadobe hakke ngari jodi to makko e tokkube mo nde farisanko en giino be bi tokkube mo gandume modibbo modon nyamdata e jabobe shede leydi e gadobe hakke nde yesu nani no wi'i na yambe gidi nyawndo sai ni nyawbe njahe ekkitodon ma ana ayare biinde e mi yidi kollo yurmende na sakkuki shakkiri mi waroyayi gan nodduki nyumobe be adili en amma mi waroyi gan nodduki andube be gadobe hakke sai tokkube haya gado baptisma ngari to yesu be yamimo be bi'i gan dume minon e farisanko en e min shumo amma tokkube ma shumatako sai yesu noti wi'ibe e yiki modon higobe angojo nanai beldum sharengel angojo on wondi e mabbe amma sharel e wara ngel dum hoshata angojo on diga der mabbe e sharengel be shumoto wala nyotaido lefel kesel to limsere kinde gal lefel gengel sekai limsere kinde den non wada inde burano denno sekuki non ma wala gadaido ndiyan ina bojan kesam der faandu hindu to o wadi non dan yufai dan pusa faandu ndun dan rufa faandu ndun bolalli won don amma ndiyan ina bojan kesam e wade der faandu heiru gan to dun dulla dan dun dulla faandu ndun yesu e der wiikibe non sai goddo ardiido suududo are bi'eteedo Jairus wari o dishi yesu o wi'i biddo an surbaajo maayi joni amma woro njehem memamo o ummoto yesu ummodi e tokkube mo be dillidi e makko to e wodi goddo debbo don gadudo duubi sappo e didi e torrodo e rufuki yiyam o iwai gada yesu o memi shilimbi toggore makko gan o wi'i der bernde makko ko toggore makko tam memumi mi yamditay nde yesu wailiti yiimo wi'i ta wannu bandirawo holare maada yamditinima don e don debbo o yamditi nde yesu yotti wuro Jairus on yi'i duudobe duudali e hawrutube e be ngulla shembe sey o wi'ibe ale do o gan surbaajo on mayayi amma o daani sey be jallimo amma gada o wurtini komo yaasi o natti o jogi jungo surbaajo on sey surbaajo on ummi habaru dum bo sankiti kotoye der leedi ndi yeso e ala wigere den sey wobbe wumbe dido tokkimo e nodda shembe e bi'a biddo dawda yurminam min de yesu natti wongo wuro sey wumbe be ngari to makko o jamibe o wi'i on jabi mi wawa yamditinki on be bi'imo imo dibbo sey yesu memi gite mabbe wi'i nonno kolori do yan bi yamditinai on don e don gite mabbe bumti sey yesu waggini be wi'i to on bi'uka goddo amma be dilli be shankiti habaru makko koto e der leydi ndi wumbe ben e dilla sey dum waddan yesu goddo godudo ginnol gartir gol mo paho gada yesu wurtini ginnol gol neddo on fuddi metuki yimbe dubbe kawrutube don kaydini bi'i dum meeda yiki goddum iri duun der leydi Israila amma farisan ko en bi'i e bawde ba aljabul lamido ginni o wurtinirta ginni yesu yahi garije mawde e ngari hoy pamaroy fu e ekkitina der shudi do ari di yahudan ko en e wa ajina habaru beldum do laamu alla e mo yamditina yimbe godube ko iri dume nyawu e ko iri dume shiya jamu nde o yi yimbe dubbe kawriti sey onani jurum dum mabbe gam ebe torro wala ballay do be bo bali di ngala gaynaako sey o wi tokkube mo gese bendude e duudi amma huwobe duuda tore joomu gese den lilo huwobe der gese makko Matthew surawol sappo sey yesu noddi tokkube mo sappo e dido o hokkibe bawde wurtinki ginni e yamditinke yimbe diga ko iri dume nyawu e shiya jamu ra inde lilabe sappo e dido ben arande e wodi Siman bieteedo Biturus e minyirawo makko Andiraus e Yakubu bi Jabadi e minyirawo makko Yahaya e Filibus e Batilomi e Toma e Matthew jabo shede leydi e Yakubu bi Halfa e Tadius e Siman kanani yankejo den e Yahuda Iskarioti gartudo kokkitirdo Yesu Yesu lili tokkube mo sappo e dido ben o wi'ibe to on jahu to yimbe na Yahudan ko en don ma to on nattu garije Samariyan ko en sey ni jahon to yimbe Israila gartube bo bali majjudi njahe nga ajina nombe mbi on laamu Alla wari haade njamditine nyawbe ummine maybe daga mayde njamditine godube nyaw nyamoju laral mburtinane yimbe ginni mi hokki on bawde yamditinki yimbe shahu gannon jamditine yimbe shahu to on jogo shede jinari ko shede ajurfari ko shede jamdi boderi den to on jaadu e jakare ko toggoje didi ko pade koyde didi ko sawru gam kuwo hani hokke nyamdu fu gariri ko gariel pamarel to nattudon dabbite neddo mo gikku boddum njododo wuro makko na on ali wigere den to on natti wuro gon shilmine to imbe wuro gon jabbake on boddum ale barka modon njododo mabbe amma to be jabbaki on boddum ale barka modon warta to modon fu mo jabbaki on ko wani ko bidon to on burtake wuro gon ko gariri din pidde sollare koyde modon e mi wi'a on gonga nyalnde jango Allah buray yurminanki yimbe Sodom e Gomora do yimbe gareri din don raddun emilila on bono balo e shaka shafali gannon pamane ko e modon no bole ngadata dum mangarte be kalla bo poli pamane yimbe gambe njaray o yeso mawbe be piya on der shudi doare mabbe be njara on yeso mawbe leydi e laamibe gan on tokkube yan on kokkaybe habaru an non wartay lawol no kokkirtombe habaru an kambe e yimbe na yahudanko en fusharengel dun nangi on dun yari on yeso laamu to on gannu do no metirton ko kombi oton gan der sharengel dun wi ay on kombi oton gan na dun onon metata amma dun ruhu nyaako modon modo metata der kundude modon neddo hokkitiray sakirawo mudum dun waramo nyaako ma hokkitiray biddo mudum bibbe ummanto danyobe mabbe be ngada dun warabe ko moy wanyay on gan on tokkube an amma munyudo hare irde hisay to yimbe torri on der wondi gariri ndogge njaho wondi gariri emi bi'a on gonga ko njahidon garije Israila fu bi neddo wartoyay ekkitotodo burata modibbo mudum mashudo ba burata jeydomo ekkitotodo nanay beldum to warti bo modibbo mudum mashudo ma nanay beldum to warti bo jeydomo to be noddiri jomuro omba aljabul laamido ginni be buray wiiki ko halli do be wurongo gannon to on kulu yimbe gan wala goddum ombaadum dum omtataake non ma wala shudidum dum suritataake ko bimi on der nyure mbi'e ka nyalawma non ma ko nandon to an e suude mbi'e ka e jairi to on kulu warobe bandu neddo amma be bawata warki yonki makko seyni kulon on don bawaydo halka bandu e yonki fu der wuro hite na sholoy dido e shore yamde go'o hu eno wala ko go otel makko e bataangel na e yidde nyaako modon modo ko gasa ko e modon ma hu kalimama gam non to on kulu on buri sholoy dukkoy ko mo e jabudo yan yeso yimbe mi jabay mo yeso nyaako am modo amma fu ganyu do an yeso yimbe mimma mi wanyay mo yeso nyaako am modo to on kammo mi waroy waddanki duniyaru jonde jam mi waro yaay gam wadduki jonde jam seyni hawre mi wari gam mi wadda sendirki hakkunde biddo e nyaako mudum biddo debbo e madujo mudum debbo bo e siraw mudum debbo be njodo dida wuro go'o be ngartay wanywaybe maada ko moy buri duki nyaako mudum ko madujo mudum do an o fotaay wartuki tokkudo yan dum ma fu burdo e diku biddo mudum do an o fotaay wartuki tokkudo yan den fu mo hoccay gafangal mudum tokkiyan o fotaay wartuki tokkudo yan fu giddo hisnuki yonki mudum o dullayki amma fu dulludo yonki mudum gan an o hisnayki fu jabudo on jabiyan dum ma fu jabudo yan jabi on don liloydo yan ko moy jabudo annabijo gan o annabijo o hebay mbarjari annabijo den ko moy jabudo adilijo gan o adilijo o hebay mbarjari adilijo ko moy kokkudo burdo famduki der tokkube yam be e ko ndiyam pewdan der jardugel gan o tokkudo yam e mi wi'a on gonga o dullata hebuki mbarjari Matiw surawol sappo e go nde Yesu yottini ko wi ata tokkube mo sappo e dido se o ummi diga don o dilli e mo ekkitina e mo wa'ajina der garije e sharengel yahaya gado baptisma surama der sudu shural nde onani habaru ko almasihu wadata se o noddi wobbe der tokkube mo o lilibe to makko gam be jamamo be bi'a an woni almasihu mo du wi'i warai ko min kedo goddo Yesu noti wi'ibe njahe bi on yahaya ko nanudon e ko ngidon wumbe e bumta jaraabe e njaba godube nyaw nyamoju laral e jamditine pahube e nana maybe ummine be galana e ga ajinane habaru beldum o barki dinado neddo mo alayi holakiyan gada lilabe bendilli sey Yesu fuddi metanki yimbe do yahaya o wiibe dume jaado raaroy ki der ladde kudol gol hendu dimbata daaroy don to nanon dume jaado raaroy ki neddo borni do linche bodde nanon gam borno tobe linche bodde e lamorde be goni to dume jaado raaroy ki annabijo e mi wi'a on gonga o buri annabijo kanko woni mo Allah wi'i der ayare raddum mililo ya lilado an o ardo yeso mada o mo'inan ma lawol e mi wi'a on gonga der be rewbe dani fu wala burdo ya haya gado baptisma mangu fu enon burdo famduki der lamu Allah burimo mangu diga jamanu ya haya gado baptisma ha wadduki hande lamu Allah e torre torrobe lamu dun e ngidi teta dun e sembe gan defte anna bo en fu e attawra meti do lamu dun na ya haya gado baptisma wari to on jabay ko be bi'i ya haya woni iliya mo du wi'i warai godudo noppi nanuki fu nana ko nandi nay mi himbe jamanu duun e be nandi e suka hoy njodi ko e der lumo e noddindira e bi'a min dudani on dudandu amma on gamayi min boyi bo goddo mayi amma on boyayi gan ya haya gado baptisma wari nyamata nyandu yarata ndiyan ina bojan sey be bi'i e mo wodi ginnol bi neddo bo wari e nyama e yara sey be bi'i raa o belaado o jaro higo jabobe shede leydi e gadobe hakke fu eno tokkube lawol Allah fu e be kolla kangol woni gongawol sey o fuddi habanki garije de o wadi kuude kaydi ni de der majje gan yimbe garije den tubayi o wi'i yimbe gariri korasin on boni yimbe gariri be tasaida on boni da kuude kaydi ni de gadaade der modon de gadanaama yimbe taya e sidon da be bornake kolte kollayde wannare be jodake der toka gan holluki be tubi amma e mi wi'a on nyalde jango Alla buray yurmi nanki himbe taya e sidon do modon onon bo himbe gariri Kafarnahum on kammi dun hoshay on yaaki do nanon dun nattinay on der gayka hite da kuude kaydi ni de gadaade der maada de gadaama der gariri Sodom da endi don ha joni amma e mi wi'a on nyalde jango Alla buray yurmi nanki himbe Sodom do modon e sharengel Yesu wi'i mi yetti manyako ammo do jomiraw do elei gan asudi fi du un to godube faamu e andal a holli dum bikko e pamaroy non nyako an gan no welamma ngada se o wi yimbe nyako an hokkiyan kodume wala andudo moy woni biddo on sey ni nyako on non ma wala andudo nyako on sey ni biddo on e mo biddo on yidi andina nyako on ngare to an on fu dondibe donle teddude mi hokkay on siwtare tokke ko bi ay mi on ekkite to an gan e mi wodi hakkilo mi lesnindo hore dem berde modon baltoto gan ko bi mi on gadon dun sada waduki den dongal an tedda Matthew surawol 12 e sharengel dun nyalde siwtare Yesu e yaha der ngesa alkamari sey tokkube mo nani welo be puddi boruki shammeje mayri e be nyama amma de wobbe fari sanko en giino bi'i Yesu ra tokkube ma e ngada ko attawra hadi du wada nyalde siwtare sey Yesu wiibe on meeda e janguki ko Dawda wadi de nani welo kanko e gondube e makko o natti lukuru senidum o nyami burodi shenidum o hokkori jadobe e makko attawra bo wi'i ardibe dina tan haani nyamuki burodi dum ko on meeda janguki der attawra no ardibe dina ngewirta do kanyalde siwtare der wuro shenigo amma dum wartaayi hakke e mi wi'a on ra burdo wuro shenigo do o amma da on anduno ma ana ayare de e bi'unde e mi yidi kollon yurmende na sakkuki shakkiri da on kitaaki be gadaayi hakke gam bi neddo woni joomu nyalde siwtare sey Yesu ali don dilli natti suudu do'aare maɓɓe. E woodi goɗɗo mo jungo jaraango nder mayru, sey farisanko en ƴami yeeso mbi'i, a tawra jaɓii ɗum yamɗitina nyalnde siwtaare? Ɓe mbi'u non ngam ɓe keɓa ko ɓe ngulloroytoomo. Sey Yeesu wi'i ɓe, moye nder mooɗon to e woodi mbaala go'o, to nga yani nder ngayka nyalnde siwtaare, o jogataako nga o ittoyanga? To neɗɗo ɓuri mbaala daraja naa seɗɗa, ngam non a tawra haɗaayi ɗum waɗa ko wooɗi nyalnde siwtaare. Sey o wi'i neɗɗo on, fortu jungo maaɗa, sey o fortingo, sey ngo yamɗiti, ngo warti bo'oto ngon. Amma farisanko en ɓen mburti meddi dow no ɓe mbardata Yeesu. Nde Yeesu faami ko ɓe shiryoto, sey o ummi o aliwigeere nden, sey yimɓe ɗuɓɓe tokkimo, o yamɗitini ɓe ɓe fuu, o waggini ɓe to ɓe mbi'aka koo moye kanko o moye. Ɗum fuu waɗi ngam ɗum hebbina ko Allah wi'i diga hunduko annabi Ishaya wiiki, o woni masciɗo mo cuɓumi, mo giɗumi, e mi nana belɗum makko naa seɗɗa. Mi hokkay mo ruuhu an, o hokkay lenyi habaru kisdan an, o yeddata, o metata sembe, wala nanayɗo hoolo hononde makko dow ɗate. O heeñitata yewuki ƴombal ɓadiingal yewuki, o nyifata fitilaaru ɓadiindu waatuki, naa o waɗii aadilaaku heɓii jaalorgal dow halleende. Lenyi fuu ngaɗay kammunde dow makko. Sey ɗum waddanimo goɗɗo paho bunɗo gooduɗo ginnol. Yeesu bo yamɗitinimo, o warti e mo meta e mo yi'a. Kawrutuɓe fuu kayɗini mbi'i, e yiiki mooɗon ko o woni ɓiɗɗo Dawda? Ammaa nde farisanko en nani noon, ɓe mbi'i, e bawɗe ba aljabul laamiiɗo ginni o wurtinirta ginni. Ammaa Yeesu e anndi ko woni nder ɓerɗe maɓɓe, o wi'i ɓe, laamu fuu shendiiɗum e wanywaytira ɗum lallay, non maa to gariiri ko wuro sendake e wanywaytira ɗum waawataa ɗum daro. To sheyɗan e wurtina ginni sheyɗan nder laamu sheyɗan, sheyɗan sendake e wanywaytira wonɗon. To laamu maa ko sendake, noy laamu ɗum darorto? To emi wurtinira ginni nder bawɗe ba aljabul, e bawɗe moye tokkuɓe on burtinirtaɗi? Ngam non tokkuɓe on kollay on ngalaa goonga. Ammaa to emi wurtina ginni nder bawɗe ruuhu Allah, to holli laamu Allah waranii on. No waɗata ɗum waawa nattuki wuro neɗɗo shembiɗɗo ɗum teetanamo ko o woodi, naa sey to ɗum artii haɓɓuki mo? Nden ɗum waawa hoccuki ko o woodi nder wuro ngon. Mo wondaa e an fuu o ganyo an, mo wallaayiyam moftuki fuu o shankitoowo. Ngam non emi wi'a on, ɗum waaway yaafanaaki yimɓe hakke e koo iri ɗiye haalaaji ɗi mbooɗaa ɗi ɓe meti. Ammaa bi'uɗo ko wooɗaa dow ruuhu Allah, o yaafantaake. Fuu bi'uɗo ko wooɗaa dow ɓii neɗɗo, ɗum waaway yaafanaaki mo. Ammaa fuu bi'uɗo ko wooɗaa dow ruuhu Allah, o yaafantaake haa abada. Lekki botki e rima ɓikkoy botkoy, non maa lekki ki wooɗaa e rima ɓikkoy koy mbooɗa. Koo kiye lekki e anndire ɓikkoy makki? Onon boole kalluɗe, no waɗata onon kalluɓe meton ko wooɗi? Ngam hunduko neɗɗo e meta ko woni nder ɓernde muuɗum. Neɗɗo mo gikku boɗɗum e wurtina fii boɗɗum diga nder ɓernde muuɗum, non maa neɗɗo kalluɗo e wurtina halleende diga nder ɓernde muuɗum. Emi wi'a on, nder nyalnde jaango, koo moye doole wi'a Allah, ngam ɗume wi'i kooɗe boliiɗe meereeje? Dow boliiɗe ɗe mbi'uɗaa ɗum waɗirantama kiita, kooɗe nannguma, kooɗe mburtimma. Sey woɓɓe nder moodiɓɓe attawra e farisanko en mbi'imo, moodibbo, emin giɗi yiiki goɗɗum kayɗiniiɗum diga to maaɗa, tabbitinay ɗum Allah liloyma. Sey Yeesu nootii wi'i ɓe, yimɓe jaamanu ɗum kalluɓe ɓe kulata Allah, e ɓe ngiɗi holleeki goɗɗum kayɗiniiɗum, ammaa walaa ko ɗum hollata ɓe sey ni ko heɓunoo annabi Inuusa. Ngam non no Inuusa waɗiri balɗe tati jemma e nyalawma nder wonga linga mannga, non maa ɓii neɗɗo waɗirta balɗe tati jemma e nyalawma nder yenaande. E nyalnde jaango, yimɓe gariiri Nineba ɓe ummodoto e yimɓe jaamanu ɗum, ɓe kolla ko yimɓe jaamanu ɗum ngaɗi ɗum wooɗa gan kambe nde be nani wa'aju annabi Inusa be tubi rabo burdo Inusa do o nyalde jango lamido leydi fombina debbo o ummodoto e yimbe jamanu duum o holla ko be ngadi du woda gan kanko o waroi diga badaki nanuki faamu annabi Suleimanu rabo burdo Suleimanu do o togginnol wurtake der bandu neddo ngol yahay to bigeje jorde e ngol dabbita to ngol siwtoto amma to ngol hebayi sey ngol wi'a mi so'oto wuro ngo burtoyimi to ngol warti ngol tawi wuro ngo wala goddun der ngo wuwama ngo mo'inama sey ngol yaha ngol waddoya ginni je weedidi burdingol halluki di natta di jodo don der reirde neddo on buray fuddode makko halluki non dum wartanta yimbe jamanu duun kalludum yesu e medda e yimbe dubbe hawrutube seyra madujo makko e minyiraabe makko ngari dari yasi e be ngidi medduki e makko sey goddo wi'imo madujo maada e minyiraabe maada e ton dari yasi e be ngidi medduki e maada amma o wi'i biido moka on moy woni madujo an dembe ngoni minyiraabe an sey o sappi tokkube mo o wi'i Ramaduju an e minyiraabe an do gan ko moy wadi ko nyaako am modo yidi kanko woni minyiraaw an e maduju an
Matthew surawol sappo e tati nyalde den Yesu wurti wuro ngon yahi jodi haade mbela Galili yimbe dubbe kawriti to makko naaki o natti ko miwal o jodi der maggal dow ndiyam kawru tube huudari haade mbelanga se o huutiri misalu o ekkitini be ekkitinol fere fere dungol o wi'i goddo demo yahi ngesa gansaka audi e mo der sakuki audi ndi wondi yani do datal sholli ngari shuppidindi wondi boyani der kaaje dondi hebaayi leedi dundi ndi fuddi jawdum gal leedi ndi lugga amma de nange wurtoyi fiindi seyndi yori gandi wala dadi wondi audi boyani der gi'e sey gi'e de mauni biddindi haandi waawaayi waduki shammeje amma wondi audi yani dow leedi bondi ndi fuddi ndi mauni ndi wadi shammeje wondi wadi gabbe dari wondi wadi gabbe shapande jowego wondi wadi gabbe shapande tati de Yesu heni hokkuki misalu duun sey wi'i godudo noppi nanuki fu nana sey tokkube mo ngari jamimo bi'i gan dume metirantaabe e misalu ni hi onoti o wi'ibe onon on kokkama faamu sirru laamu Alla amma kambe be kokkaka gan fu godudo faamu dow laamu Alla dum beydanaimo ha dum duudanamo amma mo wala faamu dow laamu Alla koko o wodi ma dun jabay dun ko wadi metiranaimi yimbe e misalu woni gan ko be ndari be ngi'ata ko be ketti ndake be nanata dum mabbe paamata dow mabbe dun hebbini ko Alla wi'i daga hunduko Ishaya on gadai kananuki amma on paamata ko sedda on gadai kararuki amma on gi'ata ko sedda gam berde yimbe ben don de shembidde dem be shukki noppi mabbe be mabbi gite mabbe gan to be gi'a e gite mabbe to be nana e noppi mabbe be paama der berde mabbe ha be garta to an mi yamdi tina berde mabbe amma onon gite modon de barki dinabe gan e de gi'a e noppi modon gan e di nana emi wi'a on gonga anna bo en e adili en dubbe ngidi ngi'a ko ngidon amma be ngi'ai be bo ngidi nanuki ko nanoton amma be nanai to rama ana misalu demowo on do fu nanudo habaru laamu Alla o heptai dum sey sheidan wara hocca ko dum aawi der bernde makko dum do woni misalu audi janundi do datal janundi dow kaaje woni misalu nanudo wolde Alla don e don o jabande e beldum bernde amma de wolde de wala dadi der bernde makko
o munyay sharel sedda tan to shadele ko torra wari gan wolde den don e don o yofande njanundi der gi e woni misalu nambe wolde alla amma wannuki e fi duniyaru e yidde jawdi biddi wolde den kadinde walluki be ngada ko alla yidi amma awdi shakandi do leedi bondi woni misalu nando wolde alla o famide boddum o wadi ko alla wi'i o hutinirinde ha o hebi beedari goddo hebi nde dari goddo bo hebi nde chapande jowego goddo hebi nde chapande tati sey yesu hokkibe goddum misalu wi'i laamu alla e nandi e goddo neddo aawudo alkamari bondi der ngesa mudum amma jemma ko mo e dani sey goddo ganyo mako yahi saaki awdi godde gene der alkamari din dilli nde alkamari din fudi mauni wadi shammeje sey gene dem ma ummoyi sey mashube joomu ngesa kan gari bi'imo joomu wuro na awdi bondi awuda to ngesa maada to no wadi gene pudo e der mairi o wi'ibe dum goddo ganyo an wadino sey maccube ben bi'imo ayidi min jaha min ittade amma o wi'ibe nano ganto on ittade on ittay fu'e alkamari ndin aleede de maunida e mairi na sharel tajukindi wadi to sharel tajukindi wadi mi wi'ay tajobe ben arta tajuki gene den be kabbade kabbe kabbe du wulade amma alkamari ndin be ngadandi der resirde gauri an yesu fuditi hokkibe goddum misalu wi'i laamu alla e nandi e gabbel mastad ngel goddo hoshi aawi der ngesa mudum kangel woni gabbel burngel famduki der gabboy fu amma to ngel mauni sey ngel bura ko ngel leggel maunuki ha sholli ngara ngada shabbe do lishe maggel yesu fuditi hokkibe goddum misalu wi'i laamu alla e nande yufinirdum dum goddo debbo hoshi lanshindiri e shondi alkamari pondir koy tatoy haandi fundi yufi yesu metirani hawru tube ben fufi duum e misalu fu ko o wi atabe e mo hutira misalu o wadi non gan o hebbina ko alla wi'i daga hundu ko annabijo wiki mi metirana yimbe e misalu ko suudi diga taguki duniyaru mi wurtinay dum e jairi sey yesu ali yimbe be natti wuro tokkube mo ngari to makko bi imo wi umimma ana misalu gene der ngesa alkamari o bi ibe awudo awdi bondi ndi woni bi neddo ngesa ka woni duniyaru nden awdi bondi ndi woni bibbe laamu alla gene den goni bibbe sheidan on don ganyo awdo gene den kanko woni sheidan sharel tajuki woni reuki duniyaru nden tajo bendi goni malaika en nonno dum hawritirta gene dum wulade non dum wadata e reuki duniyaru bi neddo liloyay malaika en mudum be burtina ko dum e podoju yimbe ngada hakke e fu gadobe ko halli der laamu alla sey malaika en ben kubobe der hite kallunge dum be boyata be nyerjinjira nyije nden adil en delkitoto bonange der laamu nyaako mabbe mo dow fu godudo noppi nanuki nana laamu alla e nandi e jawdi shuudindi e ngesa ndi goddo hepti o fudditi o suudindi der welwel o yahi o sori fu ko o wodi o sodi ngesa kan dum ma laamu alla e nandi e neddo shodo e sorito dabbitowo lu'u godudun shede nde o yi go'o godudun shede dudde sey o yahi o sori fu ko o wodi o sodi lu'u dum ma laamu alla e nandi e nangirdu liddi du wobbe kubi der beela dum nangoy ko iridi e liddi nde dum heewi be podoy dum daande beela nga be njodi be shufti liddi boddi be ngadidi der faandu amma be shankiti di mbodaadi non dum wadata e reuki duniyaru malaika en garay kakkita kallube diga der adili en be kubo kallube be nder hite kallunge don be boyata be nyajjindira nyije on pami fudu un be noti be bi'i i se o wi'i be to fu modibbo attawr ekkitido do laamu alla e mo nandi e jomu wuro burtindo jawdi keiri e kindi nder ndesa mudum nde yesu heñi wiki be fu misalu dum se o ummi o alwi gere nde o yahi gariri to o mauni o fuddi ekkitinki yimbe nder suudu do'are mabbe haabe kaydini be bi'i toy neddo o hebi faamu dum e bawde waduki kuude kaydinide de na kanko woni biddo on don sheho na madujo makko e wi'e maryama na yakub e yusuf e siman e yahuda gonni minyiraabe makko denna en gondi e minyiraabe makko rawbe to toy neddo o hebi huufi dum se be ganyi holaaki yesu amma yesu wi'ibe ko toy yimbe kokka annabiijo mangu amma yimbe gariri makko e yimbe wuro makko be kokkataamo mangu yesu wadaay goddum kaydini dum ton gam be kolaaki mo
Matthew surawol sappo e nay e sharengel hirdus laamiido nani habaru yesu sey o wi'i maccube makko on don dum yaha yaga do baptisma ummina daga mayde kanju wadi e mo wodi bawde waduki kuude kaydiniide ganden no hirdus e hore mudum wadi dum nangi yaha ya dum habbimo dum sirimo der suudu shural Herodus wadi non gan Herodia debbo mawnirawo makko Philippus mo o te'i gan denno yaha yawi Herodus dum haanaayi te'aamo non wadi Herodus e yidi warki yaha ya amma e mo hula yimbe gam be jabi yaha ya o annabiijo amma de nyalde humto siftorki dangol Herodus wari sey biddo Herodia surbaajo wami yeso hobbe garbe humto ngo gamol makko weli Herodus ha wadanimo alkawal hunanimo wiki hokkaimo kodume ko otori sey madujo makko wi'imo ko o wi'ata surbajo o wi'i Herodus hokkan hore hayaga do baptisma nder le'al joni laamido on bo wanni amma gam o yaadike o hunana kemo yeso hobbe o wadi dum hokkamo hore den O lili wobbe itto noy yaha ya hore nder suudu shural dum waddi hore den der le'al dum hokki surbaajo on surbaajo on bo waddani de madujo mudum sey tokkube haya on gari kosci bandu dum uwoyindu dem be jahi be bi oyka yesu de yesu nani non sey natti komiwal e tokkube mo be dilli to wigere der ladde kambe tan amma de yimbe dubbe nani non be burtoy diga garije be tokkimo e koyde e jippaaki yeso diga der komiwal ngal o yi yimbe dubbe kawriti sey onani jurumdum mabbe o yamditini be jamda der mabbe denange hiri sey tokkube mo ngari to makko bi'imo do dul ladde dum manange hiri wi o yimbe be dilla gam be jaha ngari hoybe shodana ko e mabbe ko be nyamata yeso wi ibe na dole be dilla onon kokkebe ko be nyamata sey be noti be bi'imo burodi jowi e liddi didi tammin godi sey o wi'i ngadda ne yan dun do o wi'i hawru tube ben jodo do hudo hesho o hoshi burodi joyi dum e liddi didi din o rari do o yetti alla o sendi burodi dum o hokki tokkube mo sey tokkube mo ngedani yimbe hawru tube be fu be nyami be kari tokkube mo mopti ko hori ko wadi kondoje sappo e didi nyamube nyamdu dum worbe tambadike dubu jowi sukabe e rawbe limaka don e do yesu wadi tokkube mo natta komiwal be artama huluki yaaki fongo kanko bo o jabbi toto kawrutube kada o jabbi take kawrutube ben o jenti ho shere kanko tangang o wada do'are nde futuro wadi e mo ton kanko tan e sharengel komiwal ngal e shaka bela gelo di ndiyan e piyangal hendu e hadabe yaadu fajir e mo yaha to mabbe e mo yaha do ndiyam belanga amma de be gi'imo e mo yaha do ndiyam be kultori be bi'i dum ginnol
sey be gulli gan kulol amma don e don o metani be o wi'i pukkine berde modon dum min to on kulu sey biturus noti wi'imo modibbo to dum an wi ammi warato maada do ndiyan dan yesu wi'imo woro sey biturus wurti der komiyan gal fuddi yaadu do ndiyan dan yaaki to yesu amma de onani hendu shembindu sey o hultori ndiyan dan fuddi modukimo sey o wulli o wi'i modibbo hisnam don e do yesu forti jungo mudum ho do yimo wi'imo an godudo holare sedda gan dume gaduda seko e nattuki mabbe der komiwan gal hendu ndun dari wombe der komiwan gal maunini yesu e bi'a gonga an a biddo alla nde be kuli fongo belanga be jotti leydi janisarat nde himbe leydi din anditi yesu be lili ko to e der leydi din dum waddo e hu nyawbe to makko be torimo nyawbe be mema shilimbi toggore makko tan fu memu bedi jamditi Matthew surawol sappo e jowi sey wobbe fari sanko en e modibbe attawra ngari to yesu diga urshalima be bi'i gandume tokkube ma tokkata ndonu mama e meden gambe lotata juude mabbe ko be pudda nyamuki nyamdu sey yesu noti wi'ibe onon ma gandume on tokkata ko alla wi'i gandonu modon gan alla wi'i hokku nyaako maada e madujo maada mangu den ko moy hudi nyaako mudum ko madujo mudum dole ware amma onon on bi'a to neddo wi'i nyaako mudum ko madujo mudum fuko kokkay no mami mi hokki dum alla to na dole neddo on maunina nyaako makko on don non gartirdon wolde alla mere gandonu modon onon munafu kien Ishaya wi'i gongande o wadi anna baku do modon wiki. Alla wi'i bendon yimbe hunduko tambe maunin tayang. Amma berde mabbe ngoddi tiyang. E mere be maunin tayang. E be ekkitina do kayimbe boto andun jiwoi. Se yesu noddi yimbe haurutube wi'ibe. Kettinde pamon. Nako natata neddo e hunduko wartirta berende makonde laba yeso alla. Amma ko wurtoito diga der hunduko makko wartirtamo mo laaba yeso alla sey tokkube mo ngari to makko biimo a andi fari sanko en nani monnere nde be nani kandon hala ka biida yesu noti wi'i fu awre nde dum aawi to na nyaako ammo do aawinde dum do faynde alebe be wumbe ardibe wumbe to bundo ardike bundo be huudido be janay der ngayka Sey biturus wi'imo. Wi umim ma anadu misalu. Yesu wi'ibe. Hajo ni ono ma on pamai. On anda fuko natti der hunduko neddo. Der redu ma ko dun natti. Den dun wurtoto. Amma ko wurtoy der hunduko. Diga der berende dun jiwoi. Kanjun wartirta neddo. Molaba yeso alla. Gan diga der berende neddo. Nyumo kallunga wurtoyto. E war hore. Enjenu hakunde yimbe be ngala tegal e nguika e shaida feure e wonnuki inde neddo dum kanjum wartirta neddo mo laaba yeso alla amma nyamuki nyamdu e juude de lotaka na kanjum wartirta neddo mo laaba yeso alla yesu ali don yahi haade garije taya e sidon seyra goddo kan aani yankejo debbo neddo leydi ndin wari noddi shem bewi i. Modibbo, bi dawda, yurmi nanan. Wongol ginnol e torra biddo an surubajo. Amma yeso wi aimo gotlun. Se tokkube mo ngari torimo bi i. Riwumo, gang emo tokki en emo wanna en e wulluki. Se o wi i debbo on. Mililo yaka to wopbe, se to bali majudi di lenyol Israila tan. Amma o wari o dishi yesu o wi'i modibbo wallam yesu noti wi'i dum hanaay dum hoccha nyamdu bikkoy dum hubanondu kuti hoy o wi'i dum non modibbo amma ko kuti hoy e nyama horano janudun diga tebur jeydo koy Sey Yesu noti wi'imo, holare maɗa e ɗuuɗi, ɗum waɗante no ngiɗɗa, ɗon e ɗon ɓiɗɗo makko yamɗiti. Yesu ummi ali ɗon tokki haade mbela Galili, o ƴenti dow hoccere, o jooɗi. Yimɓe ɗuɓɓe ngari to makko, ɓe ngaddoyi ɓe koyɗe jaraaɗe e wumɓe e laƴooɓe e ɓe mbaawata metuki e woɓɓe ɗuɓɓe gooduɓe nyawuuji. Ɓe ndesi ɓe yeeso makko, sey o yamɗitini ɓe. Yimɓe kayɗini nde ngi'i yimɓe ɓe metata e meta, laƴooɓe e njaha, ɓe koyɗe jaraaɗe e njaaɓa, wumɓe e ngi'a, sey ɓe manti Allah Israa'iila. Sey Yeesu noddi tokkuɓe mo wi'i ɓe, emi nana jurumɗum yimɓe ɓe'e, ngam hande balɗe maɓɓe tati e ɓe ngondi e am, amma ɓe ngala ko ɓe nyaamata. Mi yiɗa ɓe dillida e weelo, ngam ɗum saɗa ɓe pekkora dow ɗatal. Sey tokkuɓe mo mbi'imo, toye min keɓoyta buroodi nder ladde nde'e keƴayɗum yimɓe ɗuɓɓe ɓe'e? Yeesu ƴamiɓe wi'i, buroodi noye ngooduɗon? Ɓe mbi'i, buroodi joweeɗiɗi e liƴƴi seɗɗa. Sey o wi'i yimɓe hawrutuɓe ɓen fuu ɓe njooɗo e leydi. O hocci buroodi joweeɗiɗi ɗum e liƴƴi ɗin, o yetti Allah, o sendi ɗum, o hokki tokkuɓe mo. Kamɓe bo ɓe ngeedani yimɓe ɓen. Yimɓe ɓen fuu nyaami kaari, gaɗa majjum tokkuɓe mo mofti ko hori. Ɗum heewi kondooje joweeɗiɗi. Nyamɓe ɓen worɓe tan ngaɗi dubunayi, rewɓe e sukaaɓe limaaka. Gaɗa Yeesu jaɓɓitake hawrutuɓe ɓen, sey o natti koomiwal, o dilli leydi Magadan.
Matiw suurawol sappo e joweego'o. Farisanko'en e saadusanko'en ngari to Yeesu, e ɓe ngiɗi foonduki mo, sey ɓe mbi'imo, o waɗanaɓe goɗɗum kayɗiniiɗum ƴiwoyɗum to Allah. Yeesu nooti wi'i ɓe, to naange hiiri dow wooji, on mbi'a jaango njayri wooɗay. Ɗon ma to subaka waɗi on ngi'i dow wooji, e woodi duule kootoye, on mbi'a hande ɗum waɗay iyeende. On mbaawi raaruki ko woni e dow andon ko waɗata, amma on mbaawata faamuki ma'ana kuuɗe ɗe ngaɗaymi. Yimɓe jaamanu ɗuɗum kalluɓe ɓe kulata Allah, e ɓe ngiɗi holleeki goɗɗum kayɗiniiɗum, amma walaa ko ɗum hollata ɓe sey ni ko heɓuno annabi Inuusa. Sey o ali ɓe, o dilli. Nde tokkuɓe mo kuuli fongo mbeela, ɓe ngi'i ɓe ngejjiti ɓe ngardoya e buroodi. Sey Yeesu wi'i ɓe, paame ngaɗe hakkiilo e ƴuufinirɗum farisanko'en e saadusanko'en. Sey tokkuɓe mo meddi hakkunde maɓɓe, ɓe mbi'i, o wi'u non ngam en ngaddaayi buroodi. Nde Yeesu faami ko ɓe mbi'ata, sey o ƴami ɓe, o wi'i, onon gooduɓe hoolaare seɗɗa, ngam ɗume meddoton dow on ngalaa buroodi? Haa jooni on paamaayi? On siftoraayi no nyamnirmi yimɓe dubu jowi e buroodi jowi, e kondooje sappo e ɗiɗi ɗe ɓottuɗon e keewi horaano? Ɗon ma on siftoraayi no nyamnirmi yimɓe dubu nayi e buroodi joweeɗiɗi e kondooje joweeɗiɗi ɗe ɓottuɗon e keewi horaano? No ɗum waɗi on paamaayi naa dow buroodi metaymi? Mi wi'ii paamane ƴuufinirɗum farisanko'en e saadusanko'en. Nden tokkuɓe mo keɓti naa e mo metana ɓe, ɓe paama dow ƴuufinirɗum gaɗeteeɗum nder buroodi, amma ɓe ngaɗa hakkiilo e ekkitinol farisanko'en e saadusanko'en. Nde Yeesu wari leydi Kaysaariya Filibi, sey o ƴami tokkuɓe mo, o wi'i, moy yimɓe mbi'ata ɓii neɗɗo woni? Sey ɓe mbi'i, woɓɓe e mbi'a a yahaya gaɗoowo baptisma, woɓɓe bo e mbi'a a annabi Iliya, nden woɓɓe e mbi'a a annabi Irmiya, ko go'oto nder annabo'en. O wi'i ɓe, amma onon moye mbi'otoyyam? Sey Siman Biturus nooti wi'i, an woni Almasihu, ɓiɗɗo Allah mo yonki. Yeesu nooti wi'imo, a barkiɗinaaɗo Siman, ɓii Inuusa, ngam naa ɗum neɗɗo wiimaaka, sey ni nyaako am mo dow. Emi wiima, an woni Biturus, waato tafaare. Dow tafaare nden,
njodi nay mi tokkube yam. Maide fu e bawde mayre wawata jaloobe. Mi hokkete mabbitirkoy laamu Alla. Fu ko kaduda e duniyaru. Alla mo dow jabi. Dum ma fu ko aluda dum wada e duniyaru. Alla mo dow jabi. Sey Yesu hadi tokkube mo. Tobe mbi aka komo e kanko woni Almasihu. Daga ngel don sharel. Yesu fuddi wiki tokkube mo dole o yaha Urshalima o yara bone duddun to juude mawbe yimbe e mawbe ardibe diina e modibbe attawra den o ware der nyalde tatawre bo dum umminaymo sey Beturus noddimo wuttudu go o fuddi habankimo e wi'a Alla hoyna modibbo non hebataama ha abada amma Yesu wayliti ri'i Beturus sendir e an sheidan akada e doyan waduki ko Alla yidi gannato Alla nyumo maada jiwoi iri nyumo yimbe nyumata sey Yesu bi'i tokkube mo fu giddo warta tokkudo yan dole wanya hore mudum hosha gafangal mudum tokkayam gam fu giddo hisnuki yonki mudum o dullayki amma fu dullaydo yonki mudum gam an o hebayki kodun nafata neddo to o hebi duniyaru fu amma o dulli yonki mako ko bo ko neddo wawata hokkuki gam japtoya yonki mudum gam bi neddo waray der teddungal nyaako mudum mo dow e malaika e makko o watanay ko moy ko wadi e mi wi'a on gonga e wodi wobbe daribe do o be mayata na be ngi'i bi neddo e waro der laamu mudum Matthew surawol sappo e joweedidi gada balde joweego o sey Yesu hoshi Beturus e Yakubu e minyiraw makko ya haya o yaaribe do wonde hoshere townde kambe tan sey nandi makko wayliti Yesu mabbe Yesu makko e delkito bonange kolte makko garti daneje tarbo jayngol don e don sey annabi Musa e annabi Iliya wanganibe ebe medda e Yesu sey Beturus wi'i Yesu modibbo wonki amin do e wodi almi nyiba shudi tati do o wo oyrundu maada wo oyrundu Musa den wo oyrundu Iliya e mo der metuki sey ra wonga ndula delkito tonga wari suddibe be nani hononde Alla diga der magga wi'i o woni biddo am mo gidumi e minana beldum makko na sedda nane ko o wi'ata on nde tokkube mo nani hononde den kulol mangol nangibe be njani e leydi sey Yesu wari memibe wi'i umme to on kulu nde be yetti ko e be ngi ay goddo sey Yesu tan e be jippoyo diga do ho sheere den sey Yesu waggini be wi'i to on bi u goddo ko ngidon na dum ummini bi neddo daga mayde tokkube mo jami mo bi'i to gandume modibbe attawra e bi adole annabi Iliya arta Almasihu warki o noti o wi'i gonga annabi Iliya artay warki gan o sirio ko dume amma e mi wi'a on Iliya yadike wari be bo keptay dum kanko amma be gadani mo huko be ngidi Nomma bi neddo yaray bone e juude mabbe den tokkube mo paami e mo metanabe dow yaha ya gado baptisma nde be jotti to yimbe dubbe kawriti sey goddo neddo wari to Yesu dishi Yesu makko wi'i modibbo yurminan sukaan e wodi nyaw patde e mo torro na sedda nde duddum e mo yana der hite e der ndiyam mi yari mo to tokkube ma amma be bawa yamditinkimo sey Yesu noti wi'i onon yimbe jamanu du un kalludum on kola kiyan haande njodo do tomi e modon e mi munyida e modon ngaddane yan suka on do sey Yesu habani ginnongol gol wurti suka on don e don o yamditi sey tokkube mo ngari to makko kambe tan be jami mo be bi'i gan dume minon min bawa e wurtinki ginnon gol. Yesu noti wi'ibe, gan holare modon famdi, e mi wi'a on gonga, da on godi holaki famdirki bo gabbel mastad, on bawa e mbi on hoshere nde e, itta daga do'o, yahu da e, seinde wada kombidon, wala bo kosalor taon, amma irin go'ol ginnon gol wurtatako, se e do'are e sumaki. Nde Yesu e tokkube mo kawriti e leydi Galili, se o wi'ibe, dun hokkitira e bi neddo nder juude yimbe, be mbaramo e nyalde tatawre dun umminaymo, se fi dun wanni tokkube mo na sedda. Nde Yesu e tokkube mo jotti gariri Kafarnahum, jaboobe shede gam wuro sheningo, ngari to biturus, be mbi'imo, modibbo modon e hokka shede walluki wuro sheningo. O wi'i, e mo hokka, nde biturus warti wuro, sey Yesu arti metankimo wi'i. Nongida biturus, to be laamibe duniyaru ndu'u, njabata shede leydi, to bibbe mabbe ko to woppe. Nde biturus wi'i, to woppe, sey Yesu wi'i. To, bibbe mabbe njobata won don, fu e nongan to be nana monnere meden. Yahum bela ngada nangirdu liji mada. Fulingungu artuda nanguki. Maputu hunduko magu. Atawa yamde ajurufari. Nder. Hoshunde kokabe njobari wuro sheningo. Gaming emada. Matiu. Sura ol sapo e joetati. Engel lonsharel tokube sungari yami mombii. Mwe buri mangu funder lamu alla. Se Yesu noddi wongel sukael pamarel, darningel shaka mabbe, wi'i, emi wi'a on gonga, tona on lestin ko emodon gartudon bo sukahoi, on natata lamu alla ko setta. Fu lestin do hore mudum bo sukael pamarel ngeel, kanko woni burdo mangu nder lamu alla. Nden fu jabudo sukael pamarel bo ngeel nder indean, jabiyang. Amma fu gadudo goto nder sukabe be e koli be yan wadi hakke. Dum buranaymo o habbane kaja namol manga e dande makko. Dum fatamo nder mbela lugunga. Duniyaru woni gan e wodi ko fodata yimbe ngada hakke. Gandole ko fodata yimbe ngada hakke wara. Fu enon fodudo goto wadi hakke woni. To jungo maada ko koingal maada e waduma ngata hakke. To itungo patdango ko itungal patdangal. Dumbura ni manata wuro alla e jungo wooto ko koingal gootal. Do dum hubama ander hite ngenyifata haa abada e jude didi ko koide didi. To bo hitere maada e waduma ngata hakke. Itunde patdande. Dumbura ni ma. Natta wuro alla e hitere go'o, dow dum huboma nder wuro hite e gite didi. Pame to on jawan ko go'oto nder sukahoy pamaroy ko'oy. Gan e mi wi'a on, malaika e makoy ton dow, konde e ndara yeso nyako ammo dow. Ndem bi neddo waroy gan hisna ko majji. To, konyumoton, to neddo e wodi bali dari. Sey go onder bali di majji. Na o alay kori di lei ho shere. O dilla da putuki mbala majjunga ngang. E mewi a ongonga. To o hepto yinga. Beldun dun onanata do maga. Dun buri dun bali kori di ding. Di medai majjuki. Nonya komodo mmodo. Yida kogo otonder sukabe pamarbe be halka. To bandirao mata wada nima kowoda. Yahumbi amo ko woda dum o wadamma an e mako tan to o jabi a wartiri sumpo hakkunde modo wondon amma to o wanyi jabuki sey fuddita sho'o doda e neddo go'oto ko dido to makko gan dole dum heba sheidu en dido ko tato ko dum tabbitina hala to bo o wanyi ko be bi'i kambe ma sey bi'aka kautal tokkube an Domma to o wanyi nanki kautal tokkubeyan. Hoshimo bomo anda alla ko godudo hakke ganyudo tuba. E mi wi'a on gonga. fuko kadudon e duniyaru alla modow jabi domma fuko aludon dum wada e duniyaru alla modow jabi domma e mi wi'a on to yimbe dido der modon kauti ko e torake goddum e duniyaru nyaako am modow wada naybe dum gan to yimbe dido ko tato kawriti der inde am e mi wondi e mabbe sey biturus baddoy wi'i yesu modibbo nde noy bandiraw an e wadanayan ko woda e mi yafa nomo nde jowedi di yesu noti wi'imo nande jowedi di tan amma jowedi di nde chapande jowedi di gan non dun nandinay laamu alla e goddo laami do giddo lima jawdi mudum gondi jungo kuwanobe mo nde o fuddi limu kindi sey dum waddani mo goddo mo o tokkata nyamande sheede de o wawata yobuki ha kerol jonde makko e duniyaru nde o tampi yobuki sey laami do o wadi dum soramo e debbo makko e bibbe makko e kodume ko o wodi gan dum yoba sheede de sey machudo on dishi yeso makko torimo wi'i wadu munyal mi yobeta kodume sey laami do on nani jurumdum machudo on yafanimo nyamande den yofimo amma machudo on e wurtaaki makko o tawi goddo mo o hudata mo o tokkata nyamande sheede de dum yobata kuwowo to ngesa lebbi jowi o deddanimo daande o wi'imo yoban ko tokkay maami sey mo o hudata on dishi torimo wi'i wadanam munyal mi yobete amma o wanyi o wadi dum mabbimo der suudu shural sende o yobimo ko o tokkata mo nde hugobe kugal makko giino be ganni na sedda sey be jahi be bi'i kalami do on fuko wadi sey laami do on noddi mashudo on wi'imo an a mashudo kalludo mi yafa na kema fu nyamande de tokkay maami gan atorake an to hana en jurmi nana mo kudata nonno jurmi niram maami laami do on nani monnere na sedda o wadi dum nangimo dum wada ka torrukimo na o yobi kodume ko dum tokkatamo non nyaako ammo do wadanta ko moy modum mo yafanaaki bandiraw mudum e bernde go'o Matthew surawol sappo e jowenay nde yesu heenyu wiiki fiidum sey o ali leydi galili o natti leydi yahudiya gondi fongo shangol urdum yimbe dubbe tokkimo o yamditini nyawbe ton sey wobbe farisanko en gari to makko gambe pondamo be jamimo be bi'i e yiki maada attawra ali neddo yofa debbo mudum o noti o wi'i to on meeda e janguki ayare biinde tagudo yimbe diga fuddode taguki o tagibe gorko e debbo o wi'i gan non neddo alay nyaako mudum e madujo mudum takkano debbo mudum kambe dido be garta go'o gan nonna be dido kadin amma be garti neddo go'oto gam majum ko Allah hauti to neddo sendadum sey be bi'imo to gan dume annabi Musa wi'i neddo windana debbo mudum derewol warki tegal wi'amo o dilla sey Yesu wi'ibe gam berde modon de shatude wadi Musa ali on jofor robe modon amma nanon dum woni daga arande e mi wi'a on ko moy yofi debbo mudum to na jenu o wadi den ta'i goddo debbo wadi jenu won don sey tokkube mo bi'imo to non dum woni hakkunde neddo e debbo mudum to shiya tegal ma buri amma o wi'ibe na ko moy wawata jabuki hala ka'a sey ni be Allah wauni gan e wodi be dun danyi gorgu mabbe e wati e wodi wobbe bo be yimbe tappi den e wodi wobbe be te'ata gan dabbutuki laamu Allah fu bawaydo jabuki hala ka'a jabaka sey dum waddani Yesu suka hoy pamaroy gan o yowana koy juude o wadana koy do'are amma tokkube mo kabani gaddai be koy sey Yesu wi'ibe ale suka hoy pamaroy ngara to an to on kadukoy gan godube berde iride makkoy jeylamu Allah sai o yowani ko juude makko gam barki dinki den o dilli. Sai goddo baddoyi to Yesu wi'i, Modibbo, dume fi getun hani mi wada gam mi heba yonki kireata? Sai Yesu wi'i mo, gan dume jamata yan dow getun, e wodi geto go'oto tan, ta yidi keba yonki kireata, tokku ko attawra wi'i. Sai o wi'i Yesu, dume attawra wi'i? Sai Yesu wi'i, ta wadu war hore, ta wadu njenu, ta wujju, ta hokku sheida fewre, hokku nyako maada e madujo maada mangu, yidu bandiraw maada nungidirda hore maada. Sai kayejo on wi'i mo, e mi wada fufi duun, kuhora niyan kadin. Yesu wi'i mo, ta yidi ngarta kewdo, yahu shora kongoduda fu, kokka be ngalana shede de. Nden a heba embarjari tondo, nden gara tokkaya. Nde kayejo onnani non, o dilli onanay bellum, gan emodi risku dutlum. Sai Yesu wi'i tokkube mo, emi wi'a on gonga, edun sadi nasetta diskudo nattalamu alla. Dumma emi wi'a on, dum burai hoiki, ngeloba tokkander yolde batal, dow diskudo nattalamu alla. Nde tokkube mo nani non, be kaidini nasetta, be mbi'i, to, todun non, moy hisata. Amma Yesu rari be wi'i, to yimbe du wadatako, amma to alla, ko dume dun gado todun. Sai Biturus wi'i, to, ratum minom min ali ko dume min tokkima, ko min kebata. Yesu wi'i be, emi wi'a on gonga, e jamanu garaidun. To bi neddo jodake do jodorgal laamu mudun dun teddungal. Onon tokkube yan onon ma on jodoto do jodorle laamu sappo e didi on laamo leji Israila sappo e didi. Don ma ko moy aludo gureje ko sakiraabe mudun worbe ko rowbe ko nyaako ko madujo ko bibbe ko gese gan an o hebay ko buri nonde dari den o hebay yonki kireata. Amma yimbe dubbe artube be ngartay shakitibe, nden shakitibe ngartay artube. Matthew surawol chapande didi. Laamu alla enandi e goddo jomu ngesa burtido ila subaka, gan o heba huobe to ngesa ina boje makko. O wadi e mabbe o yobaybe yamde ajurfari go'o e nyalnde. Sai o wi'ibe, be njaha ngesa kan. Nde o wurti faro jamdi jowena e subaka, sai o yi'i wobbe e njodi e mere nder lumo. Sai o wi'ibe, onon ma njahe ngesa am, mi yobay on ko hani, sai be njahi. Nde o fuditi o wurti, o wadi non faro shaka nyalauma e faro jamdi tati ala asara. Faro jamdi jowi ala asara, o fuditi o wurti, o tai wobbe e ndari, o wi'ibe. Gandume nyalludon on dari e mere, sai be mbi'imo, gawala kwashudo min kugal, sai o wi'ibe, ono manjahe ngesa an. Nde futuro wadi, jomu ngesa o wi'i pama no kugal ngesa kan. Noddoi huo beben, njobabe njobari mabbe, artira shakiti beben, hayaki arande emben. Nde koshabe faro jamdi jowi ala asara ngari, komo e hokka yamde ajurfari go'o. Gam non, nde arande en gari, ebe kammi be kebay ko buri non, amma ko moye mabbe, hokka yamde ajurfari go'o. Nde be jabi shede den, be metitani jomu ngesa on, ebe mbia, be shakiti be e waruki, sharel setta tambe kui, nden ahokki be no kokku damin, mino nyallu be nder nange e kuwa. Se onoti o wi'i go'oto nder mabbe, higo, mi halla naima. Na engadi do yamde ajurfari go e nyalde. Jabu njobari maada ndilla. Mi yidi hokuki shakiti beben no kokku mami. Mi wala alamu mi wada nongidu mi waduki eshede ang. Ko anana lauliru gam mi wadi ko wodi. Ndeng oyotini e wiki. No yimbe shakiti beben garta e artube. Ndeng artube ngarta e shakiti be. Yesu e tokkube mo e do dataliyaki Urshalima. Sai o noddibe wuttudu lawol o wi'ibe, raddum en jahay urshalima den du waday bi neddo der juude mawbe ardibe diina e modibbe attawra be tajanay mo kita mayde be ngadamo der juude heferbe be jukkitamo be piyamo be baramo do gafangal den nyalde tatawre dum umminay mo daga mayde se madujo bibbe jabadi wari to yesu e bibbe makko o dishi yeso mako gam o toromo goddum sei yesu wi imo kongidda madujo on wi imo wadu bibbe am be dido njodo wuttudu jodorgal maada der laamu maada goto nyaamu maada goto nano maada amma yesu no tiwi on anda ko torotodon on baawa en jaron iri jardugel torrangel jaraimi yeso do o be bi imo e min baaway sei yesu wi ibe e on jaray iri jardugel torrangel jaraimi amma jodaaki e jungo an nyaamo e jungo an nano namin hokkata dum de e bigeje dum de bendon be nyaako am modo siryani nde horibe tokkube yesu sappo nani non be puddi mon nanki yakubu e yahaya amma yesu noddibe be fu wi ibe on andi laamibe yimbe na yahudanko en e kollabe laamu sembe de mawbe mabbe ma e kolla bural amma onon to on gaduno hakkunde modon fu giddo warta mawdo der modon dole warta jaggantodo on kadin fu giddo warta ardido modon dole o warta mashudo modon non ma bi neddo wari nagan o jaggane amma gan o jaggano yimbe o hokka yonki makko gan rimdinki dubbe Yesu e tokkube mo e burto gariri Jeriko sei yimbe dubbe tokkimo sei ra wumbe dido e jodi haade datal nde be nani Yesu e jabbo sei be noddi sembe modibbo biddo Dauda yurminam min kawrutube ben kabani be de'ita amma be beedi nodduki sembe e be bi'a modibbo biddo Dauda yurminam min sei Yesu dari noddibe wi'i ko ngiddon mi wadana on be bi'imo modibbo e min gide wumtinami Yesu nani jurum dum mabbe memi gite mabbe don e don gite mabbe bumti be tokkimo Matthew surawol chapande didi e go nde Yesu e tokkube mo badi garel betafaji haade Urshalima to hoshere nde ledde jaitun sei o lili tokkube mo dido o wi ibe njahe der gariel gongel yeso meden e nattuki modon on towai mbabba e habbi e binga maga pitto yedi ngadda noy nyandi to goddo metani on bi'e modibbo edi hutiradi o wadai du wartiradi na ko nebi non wadi gandum hebbina ko Alla wi'i daga hunduko annabi Zakariya wiki bi'e yimbe Urshalima ra laamido modon e warato modon o lestindo hore e modo mbabba e do mbabba mola pamara sei tokkube mo ben dilli ngadi ko Yesu wi'ibe be jari mbabba gan e binga maga be be'iti shuddari mabbe do maji o yenti o jodi yimbe dubbe hawrutube be'iti shuddari mabbe do datal gal wobbe bo ngewoy haako to ledde e be be'ita ko do datal yimbe dubbe yahobe yeso Yesu e tokkirbe mo gada e be bi'a e sembe hosana to biddo Dauda o barki dinado garoydo der inde jomirawo e mantu Alla mo do nde Yesu natti Urshalima hakkilo yimbe gariri din fu ummi e be bi'a dum moy o sei yimbe dubbe ben jaadobe e Yesu bi'i du Yesu annabijo daga gariri Nazareth der leydi Galili sei Yesu natti wuro sheningo riwi sorobe e sodobe der maggo o tallite burji gayli tobe shede roman ko en yaaki shede wuro sheningo e jodorle shorobe poli o wi'ibe dum windama Alla wi'i dum noddira e wuro an wuro do'are amma on gartiringo luro wi'ibe sey wumbe e lajoobe ngari to makko der wuro sheningo o yambitini be amma mawbe ardiibe diina e modibbe attawra nani monnere de be ngi kuude kaydiniide le o wadi ha suka hoy e bi'a e sembe der wuro sheningo ho sana to biddo dawda be bi'imo anana ko sukaabe be e bi'ata yesu noti wi'i e ommeda e janguki ayare biinde an sirri suka hoy pamaro e musinay ko e mantuma se o dilli o alibe o wurti gariri ndin o yahi betani o waliton ndeweti yesu e wartoya gariri urshalima onani welo nde o yi wakki ibbi haade tatal o yahi tomaki amma o tawai goddun tomaki sey haako tan sey o wi'iki ta fuddutu ndima ha abada don e don kiyori nde tokkube mo gi'i non be kaydini be bi'i no dum wadi ibbi ki yori don e don yesu noti wi'ibe e mi wi'a on gonga to on godi holare on gala se ko ko sedda on bawa e gadon ko buri ko gadammi ibbi ki ha ma to on bi'i hoshere nde e do fa daga do kuboda hore maada der bela sey nde wadano to on godi holare fu ko tori don alla on kebay dum nde yesu natti wuro sheningo e mo der ekkitinki sey mawbe ardiibe diina e mawbe yimbe ngari to maako bi'i e laamu moy ngadata kuude de e moy hokkuma laamu dum sey yesu noti wi'ibe mimma mi jamai on to on nota na keyan ndem mi wi ay on e dume laamu gaddiray mi kuude de to baptisma du yahaya wadi to alla dun jiwoyi ko to yimbe sey be meddi hakkunde mabbe be bi'i to en bi'i diga to alla dun jiwoyi o wi ay en ko wadi on jabaay ko o wi'i amma to en bi'i to yimbe dun jiwoyi en kula ko yimbe gadanta en gambe fu be jabi yahayo annabijo gam non be noti be bi'i yesu min anda yesu wi'ibe non min ma mi wi'ata on ko e dume laamu gaddiraymi kuude de e to no ngidon e wodi goddo godudo sukaabe dido o yahi to suka arandejo on o wi'i biddo an hande yahu ngesa ina boje kuwa sey suka on wi'imo mi yahata amma diga gada suka on wailiti nyuma mudu yahi sey nyako on yahi to suka didabo on wi'imo ko wi on don suka arandejo on suka on noti wi'i to mi yahay bappa amma o yahay to nder mabbe moy wadi ko nyako on yidi sey be bi'i arandejo on yesu wi'ibe e mi wi'a on gonga jabobe shede leydi e karu wa'en e be arta on nattuki laamu alla gan yahaya wari holli on lawol adilaku on kolakimo amma jabobe shede leydi e karu wa'en kolakemo ko nde ngidon non diga gada on tubai koli dommo to ragoddum misalu e wodi goddo jomu ngesa gadudo ngesa ina boje o howika o wasi ngaika mawuka der tafare gam mayluki ndiyan diga der ina boje den o mahi sudu towndu garrenu kingesa kan se o hokkika wobbe remobe mo inaka o dilli wondi leydi nde sharal benduki ina boje den wadi o lili mashube mako tobe o hokki ngesa kan gam be jabo no yamo ko be ngaduno der ko bendi amma be nangibe be pi goto be mbari goto be kubori goto kaaje sey o fudditi o lili wobbe machube mako burbe arandem ben duduki kambe ma remobe ben gadani be nonno be gadani arande en ben gada don jomu ngesa o lili biddo mako to remobe ben e mo wi'a be kokka e biddo am mangu ammande be o hokki ngesa kangi biddo on sey be bi hakkunde mabbe to radonowo jomu ngesa kan ngare mbaremmo ndonu ngesa kan warta dum meden sey be nangimo be burtinimo der ngesa kan be barimo to jomu ngesa on wari ko o wadanta be hokki ngesa ben sey be biimo o wadanai kallube ben don wokki warki kalluki o hokka wobbe ngesa kan kokkai be modde gander ko bendi yeso wiibe on medai janguki ko ayaje bi'i de bi'i haire de mahobe ngani kaire warti haire burnde darnuki maadi dun kugal jomirawo dun kaidini dun to meden gam non e mi wi'a on dun jabai laamu alla to modon dun hokka dun wobbe gadaibe ko alla yidi ko moye yanoi do haire den yewi yewinai amma to haire de yani do goddo de namaymo bo shondi nde mawbe ardibe diina e faari sanko en nani misalu fere fere dun o hokki sey be pami do mabbe o meti sey be dabbiti lawol no be nangirtamo amma e be kula yimbe gan yimbe ben jabi o annabijo
Matthew surawol chapande didi e didi sey yesu fuditi metirani be misalu wi'i dun nandina ilamu alla e goddo laami do shiryani do biddo mudum humto tegal o lili maccube mako noddo ya kumpitaabe humto gon amma kumpitaabe be ngani ngara sey o fuditi o lili wobbe maccube mako o wi'i njahe mbi on kumpitaabe ben raddum mi siryake nyandu dun hirsi gai e nyalbi paydi ko dum e siryama ngare humto tegal gal amma kumpitaabe ben gannayi gooto yahi ngesa mudum gooto yahi luuma mudum horibe ben nangi maccube ben torribe baribe sey laamido on berni na sedda lili soji en mudum be kalki ben don gadube war hore be nguli gariri mabbe sey o wi maccube maako humto tegal gon siryama amma kumpitaabe ben be potayi warki gam non jahe do date mawde kumpiton fuumo ngidon wara humto gon sey maccube ben jahi do date den be bottoy ko moymo be tawi fu kallube e be ngikku boddum ha wuro humto gon heewi hobbe amma de laamido on nattoy gan yi'a hobbe ben o yi'i goddo der mabbe mo bornaaki linshe humto tegal sey o wi'imo higo nodu wadi nattoyda do a bornaaki linshe hunto amma neddo on dulli ko wi'ata sey laamido on wi'i kuwanobe mo kabbe neddo o juude e koyde paddon mo der nyuure kallunde to dum woyata dum nyerji njira nyiije yesu beedi wiiki yimbe dubbe kumpita amma sedda shuba sey faari sanko en jahi kauti ko e kabbi dabare no nangirta yesu do ko o wi'i sey be lilo e tokkube be e yimbe hirudus be bi'i modibbo e min andi ko bi'ata e ko ngadata dum gonga a ekkitina dow lawol alla e gonga a hulata ko yimbe bi'ata dow maada a hollata fero tirol hakkunde yimbe to ri'umin e yiki maada e hani min joba kaisari shede leydi ko dum hanayi amma yesu hepti hallende mabbe o wi'ibe gan dume pondo toyyan onon munafu ki'en kolleyan yamde de dum yobirta shede leydi sey be gaddani mo yamde go'o yesu wi'ibe dowdi moy e inde moy woni dow mayre be noti be bi'i dum kaisar sey yesu wi'ibe to gannon kokke kaisar ko woni dum kaisar nden kokkon alla ko woni dum alla nde be nani non be kaidini be alimo be dilli saadu sanko en e bi'a wala ummaaki maybe e nyalde den sey wobbe mabbe ngari to yesu be jamimo be bi'i modibbo annabi musa wi'i to neddo te'i debbo mayi dani dai e makko sakirawo makko sey te'amo gan hebana sakirawo mudum maido bibbe to ndenno e wodi wobbe sakiraabe worbe jo wedido der amin afo on te'i debbo mayi
nde o danyi dayi e debbo on, o alani mo sakirawo mako. Non ma didabo on, e tatabo on, hanjo we didabo on, wadi non. Gada majun debbo on ma mai. To, nyaldende maibe ummoto, debbo on warta e debbo moye nder mabbe, gambe hube te imo. Se Yesu noti liibe, on bovi gan on anda ko ayaje mbii, nden on anda baude alla. To maibe ummake daga maide, wala te aido wala te etedo, amma be ngartay bo malaika en alla. Den do ummaki maibe, daga maide, on meda e janguki ko alla wii on. Edun windi wiki, min wani alla mo Ibrahim, alla mo Ishiaku, alla mo Yakubu, kanko na o alla maibe, amma o alla godube yonki. Nde hauru tube don nani no, be kaidin do ekitinol mako. Ko Yesu wii, wadi sadu sanko en dulli kombia. Nde fari sanko en nani no, sebe kawuriti. Go oto nder mabbe, modibbo attaura, yami Yesu gamfonda mo wii. Modibbo, dume do kaburi mangu funder attaura. Yesu wii mo, yidu jomirao alla mada, e bernde mada fu, e yonki mada fu, e hakilo mada fu, du uwoni do kamau dun arandejun. Didabu ma e fotide arandejun dun, yidu bandirao mada nongitirida hore mada. Do du undo katidun, attaura e defte anna bo endari. Ndefari sanko en kawuriti, Yesu yamibe, wii, dume nyumoto ndo almasihu, obito mwe, bembi imo, obito Dauda, se Yesu wiibe, to notu wadi Dauda nderi baude ruhu alla noddi almasihu, jomirao, o wii, jomirao wii jomirao ang, joda to jungo anyamo, na miwadi ayabi wanywanybe mada, nde Dauda noddi almasihu jomirao, to, notu wadata o warta bito Dauda, wala baudo nota na kimo. Daga ndendo nyalnde, wala gadudo sembe berende yamimo uongol yamol. Matiu, surao shapande dide etati. Yesu metani hauru tube etokube mowii. Modipe attaura efari sanko enko kama lamu hoku kiimpe ma anako Musa windi. Gannongade huko be ekitini on tokedun. Amma to ongadu ko be ngadata, gambe ngadata ko be ngaajinta. Ebe kabba dongle teddude shadude hoshuki. Be njowade do balbe yimbe, amma kambe e ko e mabbe. Ko kolel goo be ngadata be mballabe. Huko be ngadata, ebe ngadadunga yimbe ngiabe. Ebe kabba laya ho mauko, ko ayaje deftere sheninde. To tide mabbe, e jude mabbe. Ebe njutine shilimbi to goje mabbe. To humto e bengidi jodaki to maube njodoto. Nder shudi doare ma e bengidi jodorle maube. E bengidi houni reki mangu nder lumo. Ndeng e bengidi duwi abe. Alla sabina ne modibbo. Amma onon, todu noddira o modibbo. Gam modibbo modon o gooto. Ndeng on hu on bandirabe. To on noddu komo e nyako, e duniaru. Gam on godi nyako gooto. Gondo tondo, nden todu noddira on ardido, gang on godi ardido gooto, kanko ni almasihu. Sei maudo nder modo, warta jaggan todo on. Fu maunindo hore mudun, du lesti naimo. Fu lestindo hore mudun, du mauni naimo. Omboni ono modipe attaura e fari sanko en, om munafu ki en, om mapani yimbe dammugal natu kilamu alla. Onon on nattai, on alae gidume natuki natta. On boni onon modipe attaura e fari sanko en. On munafu ki en. On nyama njaudi robe be warbe mabbe mai. On gata doare jutunde ga yimbe ngia. Gannon, alla burai hoku ki on bone. On boni onon modipe attaura e fari sanko en. On munafu ki en. Gan on kula mayo on gilo onder leide fere fere. Gang hebuki gooto to kaido dina modon. To on kebimo on garti ramo kalludo burdo on halluki. Ndedidi, nattaido hite bo modon. on boni onon wumbe ardibe wumbe on bi'a komoy hunori wuro sheningo na dum goddum amma komoy hunori jinari gondun der mago dole o wada ko hunani onon kaangaabe wumbe dume buri mangu jinari dum ko wuro sheningo gon gartirgo jinari dum shenidum dum ma on bi'a komoy hunori sakkirde na dum goddum amma komoy hunori shakkiri gondi do sakkirde den dole o wada ko hunani onon wumbe dume buri mangu shakkiri din ko sakkirde gartiraynde shakkiri din shenindi gannon komoy hunori sakkirde den hunora kende e ko dume ko woni dow mayre dum ma komoy hunori wuro sheningo gon hunora kengo e Alla jodi do der mago den komoy hunori dow hunora ke jodorgal laamu Alla e jodi do dow magal on boni onon modibbe attawra e farisan ko en on munafu ki en on kokka Alla jakka ha ko he jongete koy amma on tokkay ko buri daraja der attawra wato wadanki yimbe ko haani e yurmende e holaaki Alla duun tatun e haani gadon dum amma to on Alla waduki ko hori onon wumbe ardibe wumbe on itta bulule der ndiyan dan jaroton amma on moda ngeloba on boni onon modibbe attawra e farisan ko en munafuki en on leyba gada jardu ko e modon e le oy modon amma der e heewi nguika e shiya suruki hore am farisan kejo bundo artu leybuki der jardugel gel e le'el gel den koto e makoy wartay labdum on boni onon modibbe attawra e farisan ko en on munafuki en on nandi e genale moytanaade jojeeri daneri yaasi maaje e boodi yiki amma der maaje e woodi jije maybe e ko iri dum enefni dum non onon ma baadon yimbe e ngi'a on bo on aadili en amma der berde modon on munafuki en on kewi hallende on boni onon modibbe attawra e farisan ko en on munafuki en on maha genale bodde de siftorki annabo en dum ma on mo'itina genale adili en on bi'a nda en don sharel mamaji meden nda en ballaybe warki annabo en non kollirdon on bibbe barbe annabo en to sey kenyiton kugal gal mamaji modon puddi onon boole bibbe boole kallude no dum wadata kison nattuki wuro hite gannon e melilo noya on annabo en e godube faamu e modibbe on bara wobbe on bara wobbe do gafangal on pira wobbe loshi der shudi do are modon on tokkabe gariri gariri on torrabe gannon jiyam fu adili en barabe ndufadan der duniyaru dun dabbitaydan do modon daga jiyam habila adilijo haya ki jiyam annabi jakariya biddo berikiya mo bardon hakkunde suudu jomiraw e sakkirde e mi wi'a on gonga jiyamji din don fu dun dabbitaydi to juude himbe jamanu dum jalla urshalima urshalima awari annabo en awardi liloyaabe to maada e kaaje nde duddun e miidi moftuki himbe maada no gerogal moftirta bikkoy maagal le biyeli maagal amma a jabaayi raddun Alla alanay o wuro sheningo modon winde e mi wi'a on on puddittataangi oyyan na nyalde de biidon o barkidinaado garoydo der inde jomiraawo
Matthew surawol shappande didi enai Yesu e wurtoyo wuro sheningo e moyaha sey tokkube mo ngari bi imo o rara shudi mago sey o noti o biibe on gi fu shudi di e mi wi'a on gonga wala wonde hayre aletende do wonde de hudun sankitayde Yesu e jodi do hoshere de ledde jaytun sey tokkube mo ngari to makko kambe tan be bi'i li'umin nde fi du um wadata dume woni ko hollata wartoyki maada e reuki duniyaru sey Yesu wi'ibe paame to goddo majjina on yimbe dubbe ngaroya e be bi'a kambe goni min
be bi amin woni almasihu be majjina yimbe dubbe on nana e habaru konuji gade teedi haade modon e habaru konuji gade teedi badaki to on kulu gandole du um wada amma re uki duniyaru e hori taw lenyol ummanto lenyol laamu ummanto laamu du wada welo kallungo e dimbol leedi to bigeje fere fere amma du um fudum fuddode torraji garaydi dem be gaday on der juude yimbe torraybe on du wara on fulani duniyaru ganyay on gan on tokkube an e sharengel yimbe dubbe alay hola kiyam e be gullotira e be ganyindira anna bo en fewre dubbe ummoyto be majjina yimbe dubbe hallende beydoto hayidde dubbe usto amma munyudo hare irde o hisay den du waajina habaru beldum do laamu alla kotoe der duniyaru gan du warta sheyda to leddi fu der reuki duniyaru ki wara sharel e wara ngel ngi oto nefni dum gartiroju wuro sheningo go laaba e dari to wigere sheninde dum annabi daniel wi'i fu jango famama anamaju e sharel ngel wombe der leydi yahudiya ndogga natto e ko sheje gondo do suudu fu to jippoyo gan hoccuki ko woni der suudu gondo to ngesa to so'o gan hoccuki shuddari mudum rewbe godube deedi e musintebe be torroto na sedda der den don balde ngade do'are to doggudu ndu warana on der ndungu ko nyalde siwtare gan der den don balde du wada torra kalluka mauka irka dum medaay waduki daga sharengel alla tagi duniyaru ha joni dum ba fuddita du wada ira kan don torra da alla ustaay den don balde da wala goddo kisaydo amma gam ben don shubabe mako o ustaay balde den e gel don sharel to goddo wi'i on ra almasihu do ko bo rammoda e to on jabu gan almasihu en fewre e anna bo en fewre mburtoyto be gada alamaaji mawdi e kuude kaydiniide gam be majjina yimbe ha e shubabe ben to du wadoto raddum me wi'i on ko dume ko sharel gel wara gam non to be bi'i on rammoda e der ladde to on jahu ko to be bi'i on rammodo o e mo suudi der shuudi to on jabu nonno majjere majjirta diga funa nde yi'e ha hirna non wartuki bi neddo wa'ata fu to baato dum woni don jigaaje kawritata gada torra kalluka kan don e don dum balwinay nange lewru bo hokkata jaygol mayru ko de janoyay daga do nden ko woni do fu dimboto e sharengel du yi'ay alama bi neddo wangi tondo nden fu lanyi duniyaru mboyay bojji nawdi sey be ngiya bi neddo e wara der duule e bawde e teddungal mangal o waday dun duuda luwal sembe duuduki liluki malaika en mako be kawrita be o subi diga koto e der duniyaru diga ngol kerol duniyaru yaaki ngol ton kerol duniyaru to ekkite ekkitinol ngol diga to ibbi to lishe maaki puddi wiltuki on andi dungu badike wondo non ma to on gi'i fufi dun e wada to on andai bi neddo badike wartoya e mo haade dammugal e mi wi'a on gonga jamanu dun dun re'ata na fufi dun wadi dow e le yabboto amma bolide an yabbata ko ha abada wala andudo den don nyalnde ko gel don sharengel fi dum do wadata ko malaika en wombe do anda ko biddo on ma anda sey nyaako mo do tan andi nonno dum wadi e jamanu annabi nuhu non ma wartoy ki bi neddo waata der balde ko ndiyan tufana wada yimbe e nyaama e jara e te'a e te'e ha sharel ko annabi nuhu natti ko miwal be paamai ha ndiyan tufana wari halkibe be fu non ma wartoy ki bi neddo waata e sharengel worbe dido e kuwa e ngesa dum hosha goto dum ala goto rewbe dido e namida dum hosha goto dum ala goto njode on shiri gan on anda sharel ko jomiraw modo warata amma ande dum da jomuro e andi sharengel gujjo waranta mo jemma da o jodoto e mo sirri o alata o nattanamo wuro gam non onon ma dole njododon on shiryi gan e sharengel on anda bi neddo warata moy woni mashudo mo gonga mo famu mo jomuro mudu yowi dow mashube mudum gan o hokka be nyamdu der sharel o barki dinado mashudo mo jomuro mudum warti tawi e mo wadano e mi wi'a on gonga jomuro o yowai mo dow jawdi mudum fu amma to mashudo on o kalludo o wi'a e hore mako jomuro an wartata joni sey o fuddi fiuki mashube be o hudata e mo nyama e mo yarda jaru e yarobe jomuro on warta e nyalde de mashudo on kammaki e sharengel o anda o fiyay mo boddum o wada mo der munafuki en don dum woyata dum nyerjindira nyije Matthew surawol chapande didi e jowi den dum nandina e laamu Alla e surbaabe sappo ko shube fitilaji be dilli tabbo yaaki angojo njo wonder mabbe e godi faamu njo wonder mabbe bo ngala faamu sharel ko surbaabe be ngala faamu ben koshi fitilaji mabbe be jogaaki nebban fitila fere der kolbaaji godube faamu be mbo koshi fitilaji mabbe e nebban fere nde angojo on nebi yottaaki sey be fuube puddi gonguki haabe daani ton shaka jemma sey dun nani noddol sembe e dum wi'a ra angojo on mburtoye tabbemo sey surbaabe ben fu ummi shiri fitilaji mabbe be ngala faamu ben bi'i godube faamu ben kokkore min nebban modon sedda fitilaji amin e mbata amma godube faamu ben bi'ibe nanon dan hejata en dum buri jahon to sorobe shodoyon dam modon e be dow lawol sodoy kidan sey angojo o yotti shiribe fitilaji ben nattidi e mako der wuro to dum wadata humto gon dum mabbi dammugal wuro gon daga gada sey surbaabe koribe ben ma ngarti be bi'i jomuro mabbi tammin amma o noti o wi'i e mi wi'a on gonga mi anda on gannon sey njodo don on shiryi gan on anda nyalde den ko sharengel don ma laamu Alla e nandi e goddo neddo gadaydo yaadu sey o noddi mashube mako o tambini be jawdi mako o hokki goto jakaje jowi kewde shede jinari goto bo jakaje didi goto bo jakare go'o o hokki ko moy no wawata den o dilli jabudo jakaje jowi on don e don o dilli o wadi lumo e shede den ha o hebi bomaje non ma jabudo jakaje didi on hebi bomaje amma jabudo jakare go on yahi wasingay ka suudi shede jinari jomu wuro mudum to gada dun nebi sey jomu mashube on warti gan yi ako komo e hebanimo sey jabudo jakaje jowi kewde shede jinari wari waddi shede jakaje jinari jowi de o beedi o wi'i jomu wuro a hokki yan jakaje kewde shede jinari jowi rami beedi jakaje shede jowi sey jomuro on wi'imo a huwi boddum mashudo boddo mo gonga nde a wadi gonga do fi sedda mi tambinte duddum woro nanida beldum e an sey jabudo jakaje didi kewde shede jinari ma wari wi'i jomuro a hokki yan jakaje didi kewde shede jinari rami beedi jakaje shede didi sey jomuro on wi'imo a huwi boddum mashudo boddo mo gonga nde a wadi gonga do fi sedda mi tambinte duddum woro nanida beldum e an den jabudo jakare go'o kewnde shede jinari o wari wi'i jomuro emi andi a neddo shadando a yidi fe'uki ko a awayi a giddo mere emi hula gannon jami ngasumi ngaye ka shudumi shede mada nder leydi rashede mada sey jomuro on noti wi'i an amashudo kalludo dakkido to e yiki mada emi fe'a ko mi awayi nden mi giddo mere e hani ndesanayan shede to kutirte de beydo gan to mi wartoyi mi jabade ha e beydari gan non jabe shede den to mako kokkon on don goduɗo jakaje sappo kewde shede gam fu goduɗo dum beydanaimo ha dum dudanamo amma mo wala ko ko wodi ma dum jabay dum den padde maccudo o merejo der nyure balere to dum woyata dum nyerjinjira nyije to bi neddo wari der teddungal mudum e malaika en fu o jodoto do jodorgal laamu makko dum teddungal dum hawrita yimbe duniyaru fu yeso mako o hakkita be fere fere nonno gayna ko hakkitirta bali e be'i o wada bali e jungo nyamo mako be'i e nano mako sei laamido on wi a wombe nyamo mudum ngare onon be nyako am barki dini ndone laamu dum un siryani on diga fuddode duniyaru gam minani welo on kokkiyan nyamdu minani donka on kokkiyan ko jaraimi mi wadi kodaku on jippiniyan mi wala ko bornotomi on kokkiyan kolte mi wadi shiya jamu on pamaniyan e mi suri der suudu shural on kowniyan e sharengel adili en nototo bi amo modibbo nde min giduma e welo min kokkuma nyamdu ko min giduma e donka min kokkuma ko jarata nde min giima akodo min jippimma ko awala ko bornotoda min kokkuma kolte nde min giima ayamda ko asuri der suudu shural min kownuma sei laamido on noto wi abe e mi wi a on gonga nde on gadani gooto der be e bandiraabe am burbe famduki min gadan don nden o wi ay wombe nano mako chandire e am onon laanaabe natte hite nge nyifata ha abada nge dun siryani sheidan e malaika e mudum gam minani welo on kokkayan nyamdu minani donka on kokkayan ko jaraimi mi wadi kodaku on jippinaayam mi wala ko bornotomi on kokkayan kolte mi wadi shiyan jamu on pamanaayam mi surama der suudu shural on kownaayam nden kambe mabbe notobe bi'amo modibbo nde min giduma e welo ko e donka ko e shiya kolte ko e shiya jamu nde min giima akodo ko a der suudu shural min ballayima sei onoto o wi'abe e mi wi'a on gonga nde on gadanayi ko go oto der be e burbe famduki min woni on gadanayi be e goni nattaabe bone dur re'ata adili en bo keba yonkiki re'ata Matthew surawol chapande dide jawego o nde yesu yottini wiki fufiidum o wi'i tokkube mo on andi humto sakkinki hande hori balde didi dum hokkitiray bi neddo dum warama do gafangal sei mawbe ardibe diina e mawbe yimbe kawriti e lamorde mawdo mawbe ardibe diina bi'etedo Kayafa be kabbi be nanga yesu e suude be baramo be bi'i amma nani sharel humto sakkinki gan dum gado to dum yimbe ummina hawre Yesu e der gariri Betani to wuro Siman godudo nyaw nyamojul laral sei goddo debbo wari to makko e jogi jolloel hayre bongel gel nebban urojam beldan godudan shede Yesu e nyama nyamdu sei debbo on waylidan do hore makko amma de tokkube mo giino sei berde mabbe metti be bi'i gan dume o wonni nebban da anni hi da dan sorama shede dudde dum hokka be galana shede den amma Yesu fami ko woni der berde mabbe sei o wi'ibe gan dume gannoton debbo o ko o wadaniyan dum boddum ko nde be galana e gondi e modon amma min sharel e warangel alaymi on nde o wayli da an nebban do bandu an o wadu non gan siriyaki uukiyan e mi wi'a on gonga ko toy to dum wa'ajini dum habaru beldum der duniyaru fu dum hokkay habaru ko debbo o wadi gan siftorkimo sei go oto der tokkube Yesu sappo e dido bi'etedo Yahuda Iskarioti yahi to mawbe ardibe diina o wi'i dume kokko toyan to mi wadi Yesu der juude modon sebe kokki mo shede ajurfari kanje shapande tati. Daga sharengeli Yahuda futi daputu kilawol no hokki tirta Yesu nder juude mabbe. Nyande arandere nde humto burodi du wala yufinirdum. Se tokkube mo ngari to makko be mbi'imo. Toy ngidda min jaha min shirya no ma ganyame nyamdu humto sakkinki. Se o wi'i natte gariri to goddo neddo mbi'ommo modibbo wi'i sharel am badike mi wada e humto sakkinki e tokkube yan to wuro maada. Se tokkube mo be ngadi nonno Yesu wi'i be. Sai be shiryi kodume gan humto sakkinki nde futuro wadi Yesu jodi gan nyamda e tokkube mo sappo e dido e be der nyamuki sai o wi'i e mi wi'a on gonga goto der modon hokkiti rayyan sai be ganni na sedda be puddi wi'uki goto goto modibbo na dum min ko sai o noti o wi'i neddo nyamdaydo e an e le'al go'o kanko hokkitirtayan bi neddo mayay no dum windira dow makko amma kokkitiraydo mo woni dum buranay mo da o danyaka sey Yahuda kokkitiraydo mo wi'i modibbo na dum min ko Yesu wi'i mo i dum an e be der nyamuki nyamdu sey Yesu hoshi burodi yetti Alla o sendi dum o hokki tokkube mo o wi'i njabe dum nyaamo dum dum bandu an dum ma o hocci jardugel ndiyan ina bojan o yetti Alla o hokki bedan o wi'i njare on fu ganda an kanjan woni iyan an tabbitinay dan alkawal Alla ndufete dan gan yimbe dubbe gan yafaki hakke e mi wi'a on mi fuddi tata mi yara ndiyan ina boje na nyalde nde jaray mi goddan kesan hauti e modon nder laamu nyaako ammodo sey be gimi gimol mantuki Alla ndem be dilli ho sheere nde ledde jaytun Yesu wi'i tokkube mo nder jemmare nde e on fu on doggay aloyyan gan nder ayare Alla wi'i mi waray gaynaako nden ornde bali din shankitoto amma gada mi ummake daga mayde mi artay o yaaki Galili sey bitur wi'imo ko be fuube alima mimmi alataama ko sedda Yesu wi'imo e mi wi'uma gonga hande der jemmare nde e ko jakardi hana a wi'ay a andayande tati amma bitur wi'imo ko dum wardayyan e maada mi wi'ata mi andama horibe be ma mbi'ino sey Yesu yaadi e tokkube mo wonde wigere bi'etende ge samani o wi'ibe njode do o mi yaha da e mi wada do'are o hoshi biturus e bibbe jabadi dido bernde mako bo teddi o fuddi wannuki na sedda sey o wi'ibe bernde an wanni na sedda ha bo mi mayay njodode e an do o on dena nde o yahi yeso sedda se o yani e leydi e mo hippi o wadi do'are o wi'i nyaako ammo dow to dum wadoto ittanan jardugel torra ka'a fu e non na ko gidumi wadete amma ko gidda wade gada don o so'i to ben don tokkube mo tato o tawi e be dani se o wi'i biturus to on bawata jodo daki e an on danaki ko sharel sedda njode to on dano ngade do'are to dum fondi on to ngadon hakke bernde e yidi waduki ko hani amma bandu tampi o fuditi o dilli didabun o wadi do'are o wi'i nyaako ammo dow to dum wadata ko dum ittanayan torra ka'a sey to mi yarika alko ngidda wade sey o fuditi o so'oyi to mabbe o tawi e be dani gan e be nana deengol teddungol sey o fuditi o dillitatabun o wadi do'are o wi'i nonno o wi'uno o fuditi o so'i to mabbe tatabun o wi'ibe ha joni on dani on siwto sharel wari dum hokkitiri bi neddo der juude gadobe hakke umme dillen ra on don kokkitiray do yan e wara yesu e meta sey yahuda goto der tokkube mo sappo e dido wari o wardoy e yimbe dubbe e be jogi kafaje e shabbi mawbe ardibe dina e mawbe yimbe liloibe to demma kokkitiray do yesu on o yaadike o wi'ibe no o hollirta be yesu o wi'i neddo mo kownay mi hownuki higaku dun kanko nangemo don e don yahuda on baddi yesu wi'i modibbo alla sabbinane nde o hownimo hownuki higaku yesu noti wi'imo higo am wadu ko wadduma sey yimbe ben baddi nangi yesu be jogimo boddum e yikino goto der gondube e yesu nangi kafahi mudun soltiki fe'i masjudo mawdo mawbe ardibe dina o ittanimo nowru amma yesu wi'imo wattu kafahi maada der holgo maaki gam fu ko shudo kafahi waratamo on kammi mi wawata toraki nyako ammo dow don e don o liloya mobde malaika en burde mobde sappo e didi amma no wadata ayaje kewa biide dole du wadani hi e gel don sharel yesu ri garoybe ben on gardoy e kafaje e shabbi gan nangoyam bo mi gujjo shalordo konde e mi jodo der wuro sheningo e mi ekkitina on nangayam amma du wadi gan ko anna bo en bindi hewa sey fu tokkube mo alimo doggi sey nangube yesu ben jaarimo to wuro kayafa mawdo mawbe ardibe dina to modibbe attawra e mawbe yimbe kawriti amma biturus tokkirimo gada daga to woddi ha yaaki shaka wuro mawdo mawbe ardibe dina on o natti o jododi e taadibe wuro sheningo gan o yi ano du wadanta yesu mawbe ardibe dina e fu kawtal mawbe e be dabbita sheida fewre dum be nangirta yesu gam be keba be baramo amma be kebay goddum ko nde yimbe dubbe darake yeso mabbe kokki sheida fewre ere irde yimbe dido dari yeso yimbe be bi'i o oneddo wi'i mi wawai sankutuki wuro sheningo go alla mi mahi tongo der balde tati sey mawdo mawbe ardibe dina ummi dari wi'i yesu awala ko bi'ata ko be bi'i dow mada dum gonga amma yesu de'iti sey mawdo mawbe ardibe dina on wi'imo mi hawtima e alla mo yonki wi'umin to an woni almasihu biddo alla yesu noti wi'i i dum nonno biida amma e mi wi'a on yeso do on gi'ay bi neddo e jodi to jungo nyamo ngo jomu bawde e mo waroya der duule sey mawdo mawbe ardibe dina on seki kolte mudum wi'i o hudi alla dum e sheida dabbiteten kadin joni on nanini hala kalluka ka o metti do alla ko woni shubol modon sey be bi'i hewti o ware sey be tuttanimo jode to yeso be piimo wobbe kellimo to wolo e be bi'amo almasihu wadam min annabaku moy fiuma biturus e jodi shaka wuro ngon sey goddo kordo wari to makko wi'i amma a wondi e yesu galilankejo amma biturus yeddi yesu mabbe be fu wi'i mi anda ko bi'ata sey o yahi haade dammugal wuro ngon don ma sey goddo kordo yi'imo wi'i yimbe daribe don o oneddo e mo wondi e yesu najarankejo sey biturus fuddi yeddi ha e hunaki wi'i mi anda neddo on gada don sedda sey daribe don baddi biturus bi'i se ko wala amma a goto der tokkube mo gan iri no metirta nangima sey biturus fuddi lanuki hore mudum huni wi'i mi anda neddo on don e don jakardi hani sey bituru siftori ko yeso wi unomo wi uki ko jakardi hana a wi ayinde tati a andayam sey o wurti yasi o woyi bojji nawdi. Matthew surawol shappande didi e joweedidi. Nde weti sey fuu mawɓe ardiiɓe diina e mawɓe yimɓe meddi dow no ɓe mbardata Yeesu. Ɓe kaɓɓi mo, ɓe dillidi e maako, ɓe njaari mo to Bilatus ngomnaajo. Nde Yahuda kokkitirɗo Yeesu yi'i ɗum taƴani Yeesu kiita mayde, sey o wanni, o so'itani mawɓe ardiiɓe diina e mawɓe yimɓe sheede ajuru faari shappanɗe tati ɗen ɗon. O wi'i, mi waɗi hakke ngam mi hokkitiri neɗɗo mo waɗaayi ko wooɗa, amma ɓe mbi'imo, ko wanni min? An andi. Sey o hubini sheede ɗen nder wuro sheniingo. O dilli o sagi hoore makko e ɓoggol dow lekki, o wari hoore makko. Amma mawɓe ardiiɓe diina ɓofti sheede ɗen mbi'i, attawra haɗi ɗum waɗa ɗe sheede nder to ɗum rasata dokkal gan Allah nder wuro sheniingo. Nde sheede ɗen ɗum sheede ƴiƴam, gan non ɓe cuɓi ɓe kuutira sheede ɗen ɓe cooda ngesa to goɗɗo mahoowo gojiije, ɓe ngartira ka wigeere to ɗum uwata hoɓɓe. Kanjum waɗi haa jooni ngesa kan e noddire ngesa ƴiƴam. Non hebbini ko annabi Irmiya wi'i, wiiki, ɓe kocci sheede ajur faari shappanɗe tati, sheede ɗe Isra'iilanko'en mbi'i ɗum yoɓa dow maako. Ɓe kuutiri sheede ɗen ɓe coodi ngesa to mahoowo gojiije, non no joomiraawo wi'i mi waɗa. Yeesu e dari Yeesu gomnaajo, sey gomnaajo on ƴami mo wi'i, an woni laamiiɗo Yahudanko'en? Yeesu nooti wi'i, a wi'iika, amma nde mawɓe ardiiɓe diina e mawɓe yimɓe ngulliimo, o wi'aayi goɗɗum. Sey Bilatus wi'imo, a nanataa ɓe ngullorake ma fii ɗuɗɗum? Amma Yeesu nootanaakimo koo nde go'o, haa gomnaajo on hayɗini naa seɗɗa. To e sharel humto sakkinki, Bilatus gomnaajo woowi yoofanki hawrutuɓe shuraaɗo go'oto mo ɓe ngiɗi. E sharel ngel bo e woodi shuraaɗo kalluɗo indinɗo bi'eteeɗo Barabbas. Nde yimɓe kawriti, sey Bilatus ƴamiɓe wi'i, moye ngiɗɗon mi yoofana on, Barabbas ko Yeesu bi'eteeɗo Almasihu? Ngam Bilatus faami lawliiru waɗi ɓe ngaɗi Yeesu nder junngo maako. Bilatus e jooɗi dow jooɗorgal kiita, sey debbo maako liloyi ɗum wi'amo, taa meemu on ɗon mo waɗaayi ko wooɗa, ngam hanki mi hoyɗii dow maako, mi wannii naa seɗɗa dow koyɗol ngol. Mawɓe ardiiɓe diina e mawɓe yimɓe ngaɗi yimɓe mbiya ɗum yoofa Barabbas ɗum wara Yeesu. Gomnaajo on fuɗɗiti wi'iɓe, nder yimɓe ɗiɗo ɓen moye ngiɗɗon mi yoofana on? Ɓe mbi'i, Barabbas. Sey Bilatus ƴamiɓe wi'i, to ko ngiɗɗon mi waɗana Yeesu bi'eteeɗo Almasihu? Ɓe fuu ɓe mbi'i, warumo dow gafaangal. Bilatus wi'i, gan ɗume? Ɗume ko halli o waɗi? Amma ɓe ɓeydi wi'uki shembe, warumo dow gafaangal. Nde Bilatus yi'i walaa ko waawata waɗuki, nden hawre fuɗɗi ummaaki. Sey o nyeɗoyi ndiyam, o looti juuɗe makko Yeeso maɓɓe, o wi'i, mi walaa hakke ƴiiƴan neɗɗo o'o, ɗum caɗɗum mooɗon. Sey yimɓe ɓen fuu nooti mbi'i, ii, hakke ƴiiƴan makko e dow amin e ɓiɓɓe amin. Sey o yoofaniɓe Barabbas, amma o waɗi ɗum fii Yeesu looshi. Nden o tambinimo sooji e Roma ngam ɓe mbaroyamo dow gafaangal. Daga ɗon sooji en gomnaajo njaari Yeesu nder laamorde gomnaajo. Ɓe kawriti fuu sooji en koriiɓe Yeeso maako. Ɓe ɓornimo iri toggoore laamiiɓe. Ɓe mbaali giifol gi'e, ɓe taaranimo ngol e hoore. Ɓe ngaɗanimo sawru e junngo nyaamo maako. Ɓe ndicci Yeeso maako, e ɓe njuktitamo, e ɓe mbi'a, Allah reene laamiiɗo Yahudanko'en. Ɓe tuttanimo jooɗe, ɓe njaɓi sawru ndun ɓe ngaɗi ka fiirukimondu to hoore. Gaɗa ɓe njukkitiimo, ɓe ɓortimo toggoore laamiiɓe nde ɓe ɓornunoomo. Nden ɓe ɓornimo kolte maako. Sey ɓe mburtinimo, be ardini mo gam be baro yamo do gafangal e be jaha sey be kawri e goddo neddo sari yankejo bi'eteedo Siman be ngadimo e sembe o hosha gafangal Yesu nde be ngari to wonde wigere bi'etende Golgota wato ijal hore be kokki Yesu ndiyan ina bojan jilindira dan e goddum kaddum amande o tahidan o sali o yara gada be piani mo kusaje do gafangal be ngadi shashagam be senda kolte makko hakkunde mabbe gada non be jodi e be denamo do hore gafangal gal dun takki allowal dun windi do magal ko dun wullori mo wi'uki o woni Yesu lamido yahudan ko en be piani wi be dido kusaje do gafale haade Yesu goto e jungo mako nyamo goto e jungo mako nano yimbe jabbotobe e kuda Yesu e gila ko e be bi'a an giddo pusuki wuro sheningo mahitongo der balde tati hisnu hore maada ta biddo Alla jippa diga do gafangal non ma mawbe ardibe diina e modibbe attawra e mawbe yimbe jukkitimo e bi'a o hisni wobbe amma o wawa hisnuki hore mako to kanko woni lamido Israila al o jippoyo diga do gafangal joni enen bokolo demmo o holake Alla al Alla on hisnamo joni to e mo yidimo gan o wi'i mimmi biddo Alla non ma ben don wiibe be dum piyani kusaje do gafale kudimo daga shaka nyalauma nyure mabbi leydi fu ha yaaki jamdi tatindi ala sara e jamdi tatindin sey Yeso wi'i e sembe Eloi Eloi lama sabaktani wato ya Alla am ya Alla am gan dume shandirda e an nde wobbe daribe to wigere den nani non be bi'i e mo nodda annabi Iliya sey don e don go oto mabbe doggi hocci sosowa suwi nga der ndiyan ina bojal lammudan o disinga to sawru o liwani Yesu yara amma wobbe bi'i alengi en ko Iliya wara hisnamo sey Yesu fudditi wulli sembe nde yofi yonki mudum sey wudere sendunde suudu jomiraw seki didi diga dow yaaki ley leydi bodimbi kaaje pesha dum omti genale yimbe Alla maybe dubbe ummi e yonki be burtoy der genale den gada Yesu ummake daga mayde be nattoy gariri shenindi yimbe dubbe ngiibe nde mawdo soje en on e horibe soje en renobe Yesu ngi dimbol leydi gol e fuko wadi sey be kultori na sedda be bi'i gonga neddo o o biddo Alla e wodi rewbe dubbe tokkobe Yesu diga leydi Galili wallobe mo e be dara diga to woddi nder mabbe e wodi Mariama iwoydo Magadala e Mariama madujo Yakubu e Yusufu e madujo bibbe Jabadi nde Ala sara wadi sey goddo diskudo iwoydo gariri Aramatia wari inde mako Yusufu kanko ma o tokkudo Yesu o yahi to Pilatus o torimo o hokkamo bandu Yesu sey Pilatus wadi dum hokkamo ndu sey Yusufu hoshindu tarindu e wudere lamde de shede o fukkinoindu der yenande makko heere nde o wadi dum wasani mo der haire o talliti kaaja manga o mabbi dammugal yenande den o dilli Mariama jiwoydo Magadala e gooto Mariama on e be don jodi Yeso yenande den nde fini wato gada nyalnde siriyaki sey mawbe ardibe diina e farisanko en kawriti Yeso Pilatus be bi'i Alla rene min shiftori ko on don majjinowo yimbe wi'i ko o maya o wi'i mi ummoto diga mayde gada balde tati gannon sey gada du yaha du rena yenande den boddum ha balde tati gan to tokkube mo jaha gujja bandu makko mbi'a yimbe o ummake daga mayde majjinki yimbe shakitiki kin buray arandehi halluki sey Pilatus wi'ibe to njahe koshon soji en ngadon ko bawaton waduki ndeno yenande den sey be njahi yenande den be pi hatimire lamido do hayre to dammugal yenande den be ngadi soji en denande boddum. Matthew surawol chapande dide jowetati. To gada nyalde siutare nyalde alal subaka sey Maryama iwoido Magdala e Maryama go'oto on be njahi gam be ngi'a yenande den don e don dum wadi wongol dimbol leydi mangol gam goddo malaikaajo jomirawo wari daga dow o talliti kaaja ngang diga dammugal yenande den o jodi dow maga e mo delkitobo majjere kolte makko bo e ranni tarbo hottollo nde soji e renobe nande den giimo kulol mangol nangibe haabe diwni be njani be garti bo maybe amma malaikaajo on wi'i rawbe ben to on kulu e mi andi yesu dabbitoton barado do gafangal o wala do o dum ummini mo daga mayde ngarengi on to dum fukkinnomo njahe der yawdare mbi on tokkube mo o ummake daga mayde raddum o artay on yaaki leydi galili tongi o tommo kanju woni habar dum gaddammi on sey rewbe ben aliyenande den jawdun der kulol amma e welwelo mango be doggi be njahi gam be bi aka tokkube yesu sey yesu hawri e mabbe wi'i akumodon be battimo be dischi be jogi koyde mako be mauninimo sey yesu wi'i be to on kulu njahe mbi on bandiraabe an jaha leydi galili ton be ngi'atayan rewbe ben e dow lawol sey wobbe der soji e renobe nande den njahi gariri di witi mawbe ardibe diina fu ko wadi nde mawbe ardibe diina e mawbe himbe kawriti be darwi dabare be kokki soji en ben shede dudde be biibe mbi e himbe tokkube mo ngari jemma e min dani be gujjimo to gomnaajo nani duun habaru min estaimo min shurana on nattuki torra sey soji en ben jabi shede den be ngadi nonno dum wiibe be ngada habar dun sankita ma der yahudan ko en e be kokka habar dun ha hande sey tokkube mo sappo e go ben dilli leydi galili to hoshere nde yesu wiibe be njaha nde be ngiimo sey be mauninimo amma wobbe ngadi se ko der berde mabbe sey yesu baddi haade mabbe wiibe dun hokki yan fula mu dow elei gannon jahe ngartiron fulani duniyaru tokkube an ngada nombe baptisma der inde alla nyako mo dow e biddo e ruhu alla on ekkitinabe be tokka kodume ko bimi on gadon raddum e mi wondi e modon konde haare uki duniyaru.